Blog Talk Radio.
Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira i Washington DC kuri uyu mugoroba. Inshuti za radiyo Itahuka, nongeye kubasuhuza abakunzi b'ikiganiro cyo kuri uyu munsi kuwa kane. Nagira ngo mbanze mbabwire itangazo cyangwa se mbiseguraho mbamenyesha yuko ikiganiro musanzwe mukurikira uyu munsi kuwa kane kitari bube, ariko hari buze kuba ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro cyabereye mu Bwongereza cyahuje abanyapolitike b'amashyaka ya opozisiyo arwanya leta ya Kagame, kikaba kirimo abanyapolitike hafi ya bose mushobora kuba muzi musanzwe mwumva ku maradiyo atandukanye. Iki kiganiro cyateguwe n'umuryango witwa UWEPA. UWEPA akaba ari ijambo rihimye ryo mu rurimi rw'Icyongereza, ariko bakaba bahuje abanyarwanda barwanya leta ya Kagame bari mu mpande zose, ndetse na leta ya Kagame ikaba yari yaratumiwe muri icyo kiganiro. Muraza kumva icyo kiganiro rero uyu munsi. RNC nayo yari yahagarariwe muri icyo kiganiro, ku buryo muri buze kumva impande zitandukanye. Kandi impamvu rero y'iri tangazo ni kugira ngo tubamenyeshe ko iki kiganiro kizongera kigacaho ejo. Ibyo biganiro birakomeza ejo saa 11 za mu gitondo amasaha yo muri Amerika, azaba ari saa 4 amasaha yo mu Bwongereza mu gitondo, ikazaba kandi ari saa 5 mu masaha yo mu Burayi no muri Afurika ahenshi. Agira rero ngo muzakomeze mugikurikirane. Ku bashaka amasaha y'Australia yenda bareba kuri internet, ntabwo mbizi. Agira ngo mukurikirane ikiganiro cyiza cyane, mbararekeye mwese kucyumva. Ubu hasigaye rero ibintu byinshi tugomba kuganira uyu munsi, tuzabibikira kuwa kane w'icyumweru gitaha. Mugire ikiganiro cyiza, muryoherwe n'ikiganiro kigiye gukurikira. Murakoze.
Baje kwashimira kwa mwitabiriye iyi nama, kuba mwigomye akazi kanyu mukaza kwifatanya natwe muri ibi biganiro. Ubu ndagira ngo mbahe ikaze, murakaze neza hano Brighton muri ino konferensi yacu tugiye kuganiraho ku majyambere y'u Rwanda rwagezeho no ku bibazo by'igihugu cyacu gishobora kuba gifite. Iyi nama rero yateguwe n'umuryango witwa UWEPA ari ukugira ngo ifashe abanyarwanda ubwabo kugira ngo baganire, bahure birengagije imipaka yabo y'amashyaka, birengagije imipaka yabo ndetse n'iy'amoko, bagahurira hano kugira ngo baganire ku gihugu cyabo. Umuryango wacu witwa UWEPA ntabwo ufite aho ubogamiye, uraha ijambo buri wese, umunyarwanda wese ufite igitekerezo ashaka gutanga, ariko byiza bihari tube twabishimangira, ahaba hari ibibazo naho babivuge. Nk'uko abanyarwanda benshi twarezwe, iyo ni umuryango, iyo hari ibibazo murabivuga, haba hari n'ibyiza kandi nabyo mukabivuga. Icyangombwa rero muri iyi nama ntabwo ari ukuvuga ibibi gusa, ni ukugira ngo ahubwo n'ibyiza bishobora kuba bihari, wenda u Rwanda rwagezeho abantu bazakomeze babirinde bigumeho bitugire, kugira ngo hatagira ibigihungabanya. ariko nawe ntawe kwirengagiza ko hashobora kuba habaho ibibazo. Iyo hari ibibazo rero, umuti mwiza ni ukuganira mukabivugaho nk'abavandimwe kugira ngo haboneke umuti. Uyu mwanya rero ni uwanyu, uyu mwanya turuze guha ijambo abantu bose bifuza kugira icyo bageza ku bandi. Tukaba twifuza yuko twazagera ku mwanzuro wadufasha kubaka, umwanzuro waba nk'umuganda, umuganda umuntu yatera u Rwanda, yaha u Rwanda kugira ngo rukomeze rutere imbere. Mbere yuko tutangira inama, ndagira ngo duhe ikaze abashyitsi baje batangire babibwire, hanyuma ubundi bwo tuze gukomeza mu kanya. Murakoze.
Ya nitwa Gervais Chondo, naje nturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nama nkaba naraje nyitabiriye nk'umuntu bamwe bakunda kuvuga ko ari impuguke mu byerekeye kubungabunga amahoro no gukemura amakimbirane. Murakoze rero kutwakira.
Nitwa Padiri Thomas Nahimana, nkaba naje nturuka hakurya hariya muri Normandy mu Bufaransa. Iyi nama nayitabiriye nk'umwe mu bagize ishyaka Ishema ry'u Rwanda, nkaba ndi n'umuyobozi waryo. Nkaba naje gufatanya n'abandi gutekereza no kungurana ibitekerezo ku cyakwihutisha amahoro mu Rwanda. Murakoze.
Nitwa Ambrose Nzeyimana, ndi umunyarwanda uba hano mu Bwongereza. Iyi nama nkaba nayitabiye nk'umuntu ukunze gushishikazwa no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nkaba naje rero kugira ngo nanjye ntange umuganda wanjye muri uku gushakira gufasha Abanyarwanda bene wacu kurushaho kubahiriza no kurenganurwa mu byerekeranye n'uburenganzira bwabo.
Nitwa Mugenzi René Claudel, naje nturuka mu mujyi wa Londres. Inama nayijemo kugira ngo nze nganire n'abantu baturutse mu bafite ibitekerezo bitandukanye mu mashyaka atandukanye cyangwa mu miryango itandukanye ku byerekeye igihugu cy'u Rwanda. Cyane cyane yajemo kubera ko nkunda kubishishikajwe n'ibintu byerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyane cyane uburenganzira bw'Abanyarwanda.
Murakoze. Nitwa Emmanuel Karemera, nkaba ndi umunyeshuri kuri Bradford University, nkaba narize Economics and Development. So kuza muri iyi nama ni uburyo bwo kurebera bumwe aho u Rwanda rugeze mu iterambere. Murakoze.
Nitwa Claude Rutsinzi, nkaba ndi umwe mu banyarwanda basanzwe batuye hano. Nkaba naje nitabiriye inama kugira ngo numve ibitekerezo biyitangirwamo, ibyubaka mbishyigikire, ibitubaka nabyo mbifashe gukemuka.
Nitwa Umulisa Jeanne d'Arc, nkaba ntuye hano mu Bwongereza. Nkaba ndi umunyarwandakazi ukunda igihugu cye, kandi nkaba nibaza ko ikintu cyose abanyarwanda bashobora guhuriramo bose bakaganira ku kibazo cy'igihugu cyacu, nanjye nk'umunyarwandakazi ugikunda nagombye kubamo, nkatanga inama zanjye, nkatanga n'ibitekerezo, nkumva n'iby'abandi bitekerezo uko bimeze. Murakoze.
Murakoze nitwa Jean-Claude Kayiranga Kayitana abandi umunyarwanda usanzwe uri konsandine igihugu cyacu nkaba naje nyine muri conference kumva ibitekerezo binyuranye bibera mu gihugu cyacu murakoze
nitwa Anatalia Mukarusangwa nkaba ndi umunyarwanda kazi utuye hano mu Bwongereza nkaba naje hano mu nama kugira ngo twungurane ibitekerezo by'ibyo tugomba gukora n'ibyo tugomba kugeraho ndetse cyane cyane twungurana igitekerezo cyo guharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu murakoze
njyewe nitwa Ntamushobore Pimake nkaba ntuye I London nkaba ndi umwe mu bamambure ba UEPA nkaba ndi umwe mu bayoruganije ubwo nanjye nkaba naje kwifatanya n'abandi banyarwanda nubwo nanjye nayo turi mu bayoruganije ntabwo byatubuza kuza gutanga ibitekerezo natwe tugira ibitekerezo byacu nk'abandi banyarwanda okay
nge ndavuga mu English I am Ali a member of UEPA actually I'm the treasurer of UEPA we organized this meeting or this conference to bring together Rwandese and see if they can celebrate the achievements they have got and study or analyze the challenges they have and find if possible solutions moving forward for the challenges. Thank you.
Nitwa Nobo Marara, abandi umuryango wa United Action for Peace, abandi umwe mu banyamuryango ba UEPA bishyize hamwe kugira ngo bahuze abantu baganire kubibazo by'igihugu cyacu.
Murakoze cyane abanyarwanda n'abanyarwanda kazi aba n'abatumire barimo hano muri iki cyumba aho inama igiye kubera mumaze kumva amazina yabo reka dusubize Aloyse Manzi uhagarariye umuryango wa UEPA akomeza tubwira uko gahunda za kugenda.
Murakoze kuba mwibwiye abanyarwanda abo muri bo muri inama rero kugira ngo twese tuze kubahana here kuza kugira umuntu uniganwa ijambo tugiye kubagezaho ntabwo umuntu yabyita nk'amategeko ariko ni biribuze kuduhuza kugira ngo buri wese abyubahirize inama ize kuba mu mutekano ntagire umuntu uniganwa ijambo cyangwa se umwe uryamba urundi mu bwubahane ubwo rero nkaba ngiye kubaza gusaba umuntu umwe kugira ngo adusomere amategeko tubize gukurikiza mu ino nama kuva itangira umunsi kugeza igihe izarangirira murakoze
murakoze bwana manzi ku mijambo nagira ngo nsaba umuntu waba yandika neza binini ngiye mbisome bidushyire hariya kuri kiriya kibaho birumvikana ko iyo abantu bafite inama nk'ingiyi kandi igihe gitoya ni byiza ko bagira gahunda na discipline bagenderaho bigatuma imirimo igenda neza yihuta kandi mu bwubahane n'ubwisanzure Dick wewe waba ubasha kwandika hariya kunyuza kunyandikisha ku kibaho wakoresha ikaramu ndajya mbisoma wenda murenda bya byenda kuri hariya ariko bikiri hariya hakurya ku kibaho ni ibyo abavuga icyongereza bita ground rules cyangwa se mu gifaransa babyita règle d'or ntabwo afite igize nini ndavuga iyo yandika binini ukoresha iyo ngiyo unabona undi wese aragerageze kugenda binota ku rupapuro rwe reka mbivuge mu cyongereza kuko nibyo duherutse gukoresha mu zindi nama twagiye tugira iya mbere donc ni grand rules ground rwo gutaka rules tukavuga ko umuntu only one person speaks at time arufite bi azari habwo umuntu umwe ibyo ni byo bya mbere only one person speaks at a time ya kabiri treat each other with respect komere ku byuko hamkubahana icya gatatu agree to listen respectfully and sincerely and try to understand the other person Chakane, challenge opinions you don't agree without attacking the individual who expresses them. Gatanu, agree not to blame, attack, or
not to blame,
comma, attack, or engage in put downs. Or engage in put down abantu kubashyira hasi mu bitekerezo byabo wenda dushobora gushyiraho indi yanyuma izindi ntabwo zikomeye cyane tubasha kubahiriza biraba ari byo we are going to make decisions by consensus if the decision has to be taken by consensus there is no vote. I mean, we are going to make a decision by consensus. That I think it will be enough. But I will be happy to say, niba abari mu nama batekereza ko biriya bintu bya bishoboka.
Have there any issues in the ground rules? Do you agree with them or do you have anything to add or subtract?
Mu Kinyarwanda niba ari abantu bumva ko byatumaze kuvuga hari icyo bibangamiyeho abivuga tukabihindura cyangwa se twabyemeranyaho
tugatambuka
akaba ari byo turibuze kugenderaho twese hamwe.
The first one is only one person speaks at a time, so you don't interrupt someone when you are speaking. The second one is you treat each other with respect. The third one is you agree to listen. That's an agreement we are making. We are making a social contract to agree to listen
respectfully and sincerely and try to understand the other person. So do we all agree to that? Because it's an agreement amongst ourselves for the next 2 days we shall be here. Do you all agree?
We do.
Thank you. The fourth one is to challenge opinions without attacking the individual who has raised the opinions or who has raised them. So you can challenge the opinions, but don't attack the person. Yeah? The fifth one is an agreement also. We agree not to blame, attack, or engage in putting others down. Do you all agree on that? So we agree not to blame, or not to attack, and also not to engage in putting other people down. And lastly, is decisions will be by consensus. I put conscious.
Akakanya rero barimo baravuga amategeko ari bugenga ino nama, ayo mategeko akaba agomba kubahirizwa kugira ngo iconference ibashe kuba mu mahoro n'ubwumvikane, ku buryo nta muntu ushobora kuvuga ati uri ibyo avuze simbyemera cyangwa niba atabyemera nkaho bibe byavamo n'ingaruka yo guterana amagambo. Ibi byose turabikomeza tubikurikirana kuri radio itahuka ku buryo nta munyarwanda uri bucikanwe muri kino kiganiro.
Igerwa kwite
consensus ndekambaze nkuru hejuru mu buryo bufata ibyemezo arwo bakoresha icyo bita unanimite. Ni ukuvuga ko abantu igitekerezo twicaye hano muri iyi nama twese tugihuriyeho ntawuvuga ati ndabona igihe kidashobotse. Iyo rero tutabashije kugira kwakurikiraho ikindi cyitwa consensus, nuko ushobora gusanga nka bitatu bya kane by'abari muri iyi nama bumvikanye ku kintu, noneho abandi wenda kimwe cya kane kikavuga giti turabona ntacyo bitwaye nubwo tutabyemeye, turabona ibyiza ari uko dushobora kuba twabana n'iki cyemezo. Iyo niyo consensus. Iki ni kibi bitabaye ibyo bibamo gutora mu bantu bangana gutya, ntago ari byiza. Ngira ngo nuko abantu baza kuvuga ati turabona benshi babyumvikanyeho. Iyo niyo consensus. Nuko wenda haba arimo bake batabahuje icyo gitekerezo, ariko nabo kavuga ko ntacyo kibatwaye. Bitandukanye na unanimite ivuga ko bose bagihurijeho cyangwa se gutora hakazamo ubwiganze bw'amajwi. Nibyo turimo kwirinda byo ubwiganze bw'amajwi kugira ngo umuntu atagira aho ngaho avana za frustration avuga ngo ibi ngibi ntabwo bijya gutambuka. Sinzi niba tuzana kugira ngo naho dufata ibyemezo nk'ibyo ngibyo dushobora no kuzanira turanye namwe bitagombye kuba ngo turatora cyangwa se turanyude. Murakoze.
Just to explain and to add on what you have said, consensus is about we are here for dialogue. We are not debating or opposing each other. We are here for dialogue. It is building an understanding and appreciation of what we are as Rwandans. Whether you are opposing, whether you are what, today is not for opposing. Today is to bring our heads together, appreciate what the others think, but we hope by the end of the conference everyone will go to reflect. We want deeper reflection so that you dig deep in you and try to see the other side. Why does the other person think the way they are thinking? So consensus is on that line. It is dialogue. When you have a dialogue, you tend not to live without agreeing. You say, okay, I can see where you are coming from, and then you move forward. Chondo, does that explain
right,
better?
Right,
yeah, that's what it is. Yeah, we are not opposing. Please, whoever feels they have come here to oppose or to use this as a platform to promote themselves, you are in the wrong place. We are here to bring everybody together. Every Rwandan of all what? Of all backgrounds, of all political ideology or whatever. That's the whole point. Whoever feels they are not comfortable with that, this is not their place. We are, as you heard, UEPA is guided by certain rules and we have to abide by them. Thank you.
Ubwo niba nta wundi muntu ufite icyongeraho ndagira ngo noneho turebere hamwe gahunda y'ino nama muri ino minsi ibiri tuyemeranyeho, hanyuma niba hari ikindi mushaka kongeraho nacyo mucyongereho. Gahunda ndakeka ari ku rupapuro rwa nyuma abafite programme. Yeah. Turi buze nyuma y'ibi ngibi tubize gutangirira kuganira ku bijyanye n'iterambere mu Rwanda ndetse n'ibibazo bishobora kuba bihari. Ese iryo terambere ryageze kuri bose? Ese iryo terambere ryakomeza gute, ryasugira gute? Ubwo muraza kugira icyo mubivugaho. Nyuma yaho ikindi kiganiro kiri buze kuza kuba kuri demokrasi n'imicungire myiza. Ku munsi ukurikiraho w'ejo tuzaganira ku butabera n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, hanyuma tuzarangiriza ku bumwe n'ubwiyunge. Ubwo niba hari ikindi mwumva twashyira kuri gahunda mwakivuga tukacyongeraho, kandi mwamubyemeje ubwo akaba ari byo twazakurikira.
Hari insanganyamatsiko y'inama yacu, ngira ngo twavuze ko ari challenge of sustainable peace and development. Navuga nti iyo ndebye iliste y'ibintu dufite n'igituba cyane, ariko hari inkingi zikomeye z'amahoro n'iterambere birambye murimo murarivugaho hano, mukaza kuvuga demokarasi n'imiyoborere myiza, mukavuga ubucamanza, uburenganzira bw'ikiremwamuntu, mukavuga ubumwe n'ubwiyunge. Navuga nti turamutse dufite akanya dukwiye kuvuga n'umutekano mu buryo rusange. Dukwiriye kuvuga ikintu cyitwa diplomasi n'imibanire myiza n'abaturanyi, kuko ni inkingi y'amahoro, ni inkingi y'iterambere, cyane cyane mu gihugu nka kiriya gifite ibibazo by'ubutaka. Ni ngombwa ko iyo diplomasi ikora igakora neza, kandi niyo mibanire myiza n'abaturanyi nabyo nabyo bikagira bikaba myiza. Ikindi hari imfashanyo bakunze guha abaturage, nabyo ibyo bintu nifuza ko wenda tubishoboye twabigeraho. Iyo abaturage bashonje, iyo abaturage babana batajya kwiga, nta mahoro ashobora kuza, nta terambere ashobora kuza. Navugaga rero nti wenda nkurikije gahunda uko mwagiye mwishyura isaha ku yindi, byaba byiza tuvuze izo nkingi zikomeye zo kubaka amahoro, bikubaka n'iterambere. Nta terambere nta mahoro, nta mahoro nta terambere. Dufatize turi buryo twavuga no kuri izo nkingi, ntabwo tuzongera guhura mu cyumweru gitaha, ntuzahumwa mu kwezi gutaha, ariko turebe izo nkingi zikomeye zose nk'uko mwari mwavuze ziriya ziri kuri uriya murongo. Murakoze.
Murakoze. Iyi nama ni iyanyu, ubwo waba afite ikindi ashaka kongeraho cyangwa se yumva hari uwo bibangamiye, ubwo nawe yakivuga kugira ngo twemeze gahunda y'ibintu tuzigaho muri ino nama. Ndabona hari umuntu ushaka ijambo, reka nimuhereze.
Gahunda nta kubwanje nta kibazo nyifiteho, ahubwo nagira ngo menye mu rwego rw'abaorganije inama niba nta message baba barabonye z'abandi banyarwanda donc bare interesse kuri ibi bibazo wenda batashoboye kugera hano. Kuko niba turebye neza uko turi hano, ntabwo twavuga ngo turarepresenta za tendance za vu zinyuranye z'abanyarwanda bose, nkabangira ngo nyine mbaze aborganije inama niba nta message baba barabonye kuba tarashoboye kugera hano kubera impamvu zinyuranye nicyo kumenya nyine message niba hari zari ababa zifite bakabagira umwanya wo kuzitanga ubwo wenda bikagira nicyo byakungura ku bari mu nama muri urwo rwego kwiga ibibazo byose bitureba twese abanyarwanda muri rusange.
Murakoze kubaza icyo kibazo. Uko inama iri buze kuza kuba, hari abari buze kutwohereza ibibazo kuri Twitter, abashobora gukoresha Facebook, hari n'abashobora kuza gukoresha ku maradiyo hari nk'Ijwi rya Rwanda cyangwa se Itahuka. Ubwo ndumva wenda twagerageza gukusanya ibyo bibazo tukaza kubiha umwanya kugira ngo tuze kubisubiza. Ariko haramutse hari undi muntu uri hano waba yumva ko hari umuntu amutumye avuga ati mugende mumbwire abanyarwanda iki kibazo, ndumva nawe twamuha umwanya akaba yagezwa ubutumwa ku banyarwanda. Murakoze. Sinzira niba hari umuntu waba ufite ubutumwa, niba mwese murakoze.
Donc niyo mpamvu nari nabajije niba hari za message, hari abantu baba barazitanze kugira ngo bazigeze kuri iyi nama. Hari abantu bo muri bitwa ko bahagarariye FDR natumwe muri iyi nama, noneho hari abo tuganira, noneho ndabaza nti iyi nama ko ireba abanyarwanda maba muyizi, noneho bamwira ko batayizi, noneho kubera ko nyine nizera ko twese tuzi ko nabari abanyarwanda, mbagezaho invitation yari nari nahawe, noneho barambwira bati ubwo abanyarwanda bagiye guhura bavuga ku bibazo by'abanyarwanda, reka dutegure message wazabaha, noneho bakayiganiraho, akaba ariyo ngiye kubasomera, bayanditse mu Cyongereza. Ubwo nazayitanga igihe cyo ku umwanya wayo.
Murakoze. Ubwo gahunda twemeranye, ndumva ariyo ngiyo. Niba hari umuntu wumva yaba ituzuye cyangwa se hari ikintu kiburamo, afite umwanya wo kugira icyo atugezaho, bitaba ari ibyo ngibyo noneho inama igakomeza. Sinzi icyo mubitekerezaho. Ubwo niba nta muntu mbona uwaka ijambo nuko mubyemeye, ubwo rero mubitwemereye, ubwo dushobora gukomeza inama. Mbere ya mbere ndagira ngo mbamenyeshe abantu ko twatumiye abantu batandukanye, tukaba twatumiye Leta y'u Rwanda binyuze kuri ambasade, ikaba itarabashije kuboneka, aricyo gisubizo baduhaye ko batabashije kuboneka kubera impamvu zabo bwite. Hakaba ari n'abandi bantu twagiye dutumira bagiye bahura n'ibibazo byo kubona za viza, hakaba hari n'abandi bagenzi bacu bari buze kutugeraho mu kanya tugitegereje, bahuye n'ibibazo kuko nk'abavuye mu Bufaransa bahuye n'ibibazo bya transport. Ubwo nagira ngo mbibamenyeshe. Ubundi bwo tukaba twaragerageje no gutumira gushyira ibigize ino nama ku binyamakuru bitandukanye kugira ngo atazagira umuntu bako yahejwe. Hano nta muntu duheza kandi nta n'umuntu dushaka kugira ngo dushyire imbere kurusha undi. Abanyarwanda twese turangana, ahangaha icyo dushaka ni ukugira ngo tuganire, tubwizanye ukuri, turebane mu maso kandi tugire icyo tuza kugeraho.
ubwo mbere yo kugira ngo dukomeze nagira ngo nze gusaba mugenzi wacu wo muri YEPA aze abasobanurire muri makeya YEPA, kuko nubwo duhereye muri ino nama dufite n'ibindi bikorwa tuzakora ahandi, ubwo nkabagiye guha ijambo mugenzi wacu. Murakoze.
Ndabona bitanga inzira gatoya kandi ibi bintu bishobora kwigaragara imbere ye abenshi mumaze gukora ku murongo mu kanya gashize urumva uretse wenda twayifata abantu bagakora kugeza igihe baza kumva bananiwe gusoza sinzi icyo batekereza ariko uwapfa ajya yumva ananiwe akagira uburenganzira bwo kuba yahaguruka akinanura akaba yanatembera na hano akaba yagira agafata icyayi hariya tutagombye kugira ngo duhagarike imirimo.
Ndabona benshi babyemeye, ubundi bwo nayo bamenyesha ko hari abafite ikibazo cyangwa se baba bafite inyota, hari inyuma hari ibintu byo ku hari amazi mushobora kugenda mukayakira. Murakoze bw'ijambo tugiye kuriha mugenzi wacu.
These are suggestions we think would help in complex situations. We chose this as our first way of engaging in the Rwandan situation because we believe it is of a nature that is complex and there is a lot of uncertainties going forward. So we tried, we know that many Rwandans and many people affected by the issues in Rwanda are all peace-loving, but because of circumstances, which if you read the document explains, they find themselves either knowingly, because whatever you're doing, you think you have a purpose for it, knowingly you find you are either hurting the other and the other hurts another, then it goes on. So you find there is a cycle of these events taking place. It starts with a quote from a well-known scholar, Sir Geoffrey Vickers, and his quote is just a simple one. It says, how are we to regulate our responsiveness so as to preserve the stability of the manifold systems on which we depend? And how are we to make a collective world in which we individually can live? Basically, what he's trying to, what this quote brings out is saying, how can you regulate your responsiveness to issues, to events, to your adversary, perceived or real, to your fellow Rwandan, your fellow African from the Great Lakes, all these kind of things. How do you respond to them in a way that can preserve stability? These are key moments or key words where you have to challenge your thinking, to challenge your actions, to challenge the way you act, the way you bring ideas before you enforce the ideas before. Someone mentioned about diplomacy. How is our diplomacy? Do we challenge it? Recently, you all know in Rwanda, a neighboring president just mentioned something. It was a suggestion. In his opinion, he thinks it will solve a problem. But you saw what happened, the attacks, the what. It doesn't help, or it does help. So it depends on which side you are. And this is the challenge we have. And we called it making a design turn. The reason it is called making a design turn, we Rwandans who live today, we Africans who are living today, we are the ones who are going to shape the future. We can determine what future we want. Our actions, our ideas, the way we engage with what we think, the inner challenge of our commitments, the faith we have, is what will determine who we are as a what, what future we have. So it is called designing the future. That's what making a design turn. When people are faced with challenges and uncertainty, normally they have three choices. They jump to three things. First is to be defensive and say, no, there is no problem. It is the best team. It is the right thing we are doing. There is no reason to change. And in most cases, if you have two people on opposite sides, they become extremist. They become too extreme, hence fundamentalists. On the other issue, that's the first point, being defensive of the status quo. The other issue is the issue of saying, oh, there's nothing I can do about it. Politics, don't tell me about politics. Don't tell me they'll do what. So you accept the status quo, things get worse, or you are told, go and kill your fellow person, you kill them. You don't question, because you fear, if I don't, I will lose my job. If I don't, I'll be killed myself. If I don't, you know, that those kind of things. If our leader attacks a neighboring president, you forget that maybe that president at one time, the people of that country at one time, kept you, even paid for your own school fees. When you needed refuge, they kept you. You forget about that, and you start joining that bandwagon and attack that president. So that's the defensive. The other bit is you say, I have no problem. I'm happy with whatever is happening, and you choose that. The third one, and which is the key one, which is what we are trying to stimulate, is you either say, you know what, we need to change. We need to change for the better of the future, for the better of our children, our grandchildren, and for the better of our role in society. So you choose change, and change comes with being able to transform. Now, of course, these are personal choices people make, and with personal choices, the key thing is that you have to create a sort of conceptual emergency. Becomes in your mind. It takes a while, but you make a decision and you form this concept that, you know what, I need this change because I want this. I want to be here. I want the Rwanda is like this. So these are key things. There are other issues which normally affect us, and these are issues of the events that have happened and the ideas that form it. So you find today, the people who are saying government and those who are supporting them don't see any wrong that the government is doing. Tomorrow, when they are away, the ones who are in the opposition come to power. They now see the government, whatever wrong it is doing, they don't see it and they support it, and it becomes a sort of a repetitive sort of something recycling itself. And the purpose of this meeting or of this our conference is to try and challenge that and ask ourselves, why? Why are we doing like that? Why is it in Rwanda that there is no opposition? If I ask all of you what do you call opposition in Rwanda, they will tell you that the word they use is, say, someone who you don't speak the same language. That means you are denying them to be Banyarwanda. But yet they are Rwandese, or they hate Rwanda, Ninyanga Rwanda. But do they really hate Rwanda? If they hate Rwanda, why are they fighting for it? So these are questions we need to challenge ourselves. We have examples of where it has happened. Our inspiration, actually the inspiration of whoever is in UEPA, is Nelson Mandela. You all know what he did. Well, actually we should even give a few seconds to wish him well. You know what he did with his Truth Commission? But even before the Truth Commission, giving a hand to those who kept him in prison for 27 years. He did it, and everybody is seeing the way South Africa is coming. They have challenges, but they are getting there. So I think even Rwandans can do it. You can do it if you have the will. You can do it if everybody challenges their convictions. They challenge their faith in whatever they have,
and see the common good for all Rwandans. What UEPA stands for is first to promote that dialogue, because all these things we are talking about happens when there is dialogue, when there is that atmosphere of the community, the social responsibility. Feel what if I was the other person, how would I feel? You challenge. We are human beings, so you have that social responsibility. Challenge it, and after challenging it, set up, as UEPA is going to do, set up opportunities, forums, tools to engage, communicate through conferences, through radio, like that radio is doing, but also through sharing with others, because it's through talking, through communicating, that you try to say, oh, actually in Rwanda you have a very good saying, which says, "Ngo abatibwira ni something, iyo utaribwirana ubibwindi ntabwo bicana," something of that sort. So if you tell each other who you are, then you don't kill each other. That's a very, very key thing that the forefathers of Rwanda had. Why can't we have it now? So that we talk, we have that dialogue. And UEPA stands for that. And we believe today the numbers might be few because of the challenges, as you know, having visas, like the chairman has said, and all that for coming here. But there are many who have sent us well wishes. They are with us in spirit and support, and there will be more like this, and many more. We have to challenge it. We are human beings. It can be done. The key thing is the willingness to do it. The key thing is to say, look, I'm human. Today it is me. Tomorrow it might be another person. And what if the tables turn? So thank you very much for listening. And you're welcome to this UEPA function. It is one of the many that will take place. Thank you.
Murakoze.
Not a challenge, just a question. Thank you. This is not a challenge, it's just a question to clarify a few points you raised there. You referred quite a lot on, in an example, quite a lot on recent comment by a neighboring country's president. If I'm not mistaken, it is the president of Tanzania, Kikwete, who called on to Rwandan government to have negotiation, direct negotiation with FDLR, those remnants of genocidal forces. Is it UEPA's view that Rwanda should have dialogue, if you could just clarify here, should really have dialogue
UEPA's view is, as UEPA stands for, United Actions for Peace. If you want peace, you must have dialogue. You have in your mind, you start at the point of there is no enemy. If you start at the point of someone you have already judged them, then there won't be peace anyway.
So there should be.
So your first view is that there should be. The first question I should ask or ask you is, are they Rwandans? Are they Rwandans?
They are Rwandans, but I didn't.
So do you think they should be part of the future Rwanda?
Well, but not as criminals, but if
so
you
are judging them before even talking to them. No, that's where the problem lies. UEPA's view is we promote dialogue.
I didn't want to make it a challenge. I wanted to make it a clarification.
UEPA's
view that Rwanda should negotiate with FDLR.
UEPA's view is create a platform.
Yeah.
To create means of people having a dialogue.
So you...
I think someone can answer you.
Now, Jenny, in a suggestion, kubera ko Bwana Jervi yari yavuze yuko hari bwo hakanya ko kuganira ku mubano n'amahanga, nibaza ko ari bwo icyasubizo cyasubizwa. Thank you very much.
All right.
Kugira ngo wenda mvuge amagambo abiri mbere ko dukomeza, umuryango UEPA ushyigikiye ibikorwa byose by'amahoro, icyazana cyose amahoro.
icyazanira abanyarwanda bose amahoro hano ngenda vuga icyazanira abanyarwanda bose amahoro nkumva rero ko ni ibintu tugomba kuganiraho ntabwo tuba ngo dufite umuti turibuze kuvana ahantu wenda twabitse tutangiye ariko iyepa ishyigikiye ibikorwa by'amahoro ntabwo ishyigikiye ibikorwa byo kurwana ntabwo ishyigikiye ibikorwa by'intambara ishyigikiye ibikorwa by'amahoro niyo mpamvu turi hano kugira ngo tuganire ku kibazo rero mwabajije ubwo turibuze kuza kukigarukaho igihe kigeze ko hari n'undi bigeze kuvuga ko afite ubutumwa ubwo rero buri wese ari buze kuza azabona umwanya wo kugira ngo agire icyo abivugaho ariko ku ruhande rwacu nk'umuntu uhagarariye UEPA twebwe icyo dushyigikiye ni ibikorwa byose ibyashoboka byose byazana amahoro uretse no mu Rwanda gusa no ku isi hose ni ukuvuga ko ntabwo ari ukuvuga ngo tugiye kujya ku bantu barimo barwana cyangwa bagire gute oya turashaka gusa ibikorwa by'amahoro abantu bicare babyige abafite impungenge bazivuge n'akandi abafite abumva hari ukundi kuntu bigenda nabyo biganireho ubwo sinzira niba ashobora kuba yashubije ikibazo cyanyu ariko ni uko muri makeya tumeze murakoze buriya ngo tujye kuri gahunda y'uyu munsi gahunda y'uyu munsi ni ku byerekeye iterambere mu Rwanda ku iterambere mu Rwanda kugeza uyu munsi n'uyu ntabwo ari ibanga byandikwa mu binyamakuru abantu benshi ari n'abanyarwanda ubwabo bamwe barabivuga u Rwanda rwarahindutse u Rwanda rufite isura nziza u Rwanda abantu bararushima mu mahanga rwateye imbere ntabwo ari ibintu umuntu yaba ko ari ikinyoma ni ibintu bihari hari ibikorwa hari amazu hari imihanda hari amavuriro yubatswe hari amashuri menshi yaba yarubatswe hari abantu bashobora kuba bafite bivuza bafite mituweli ibyo ni ibintu nkeka ko nta muntu wenda ushobora kuba yavuga ko naba nibeshya ariko hari uwumva ko naba nibeshya yaza kugira icyo abimbwiraho byari kuba byiza yuko uhagarariye leta y'u Rwanda kubyo kuza ndakabivuga neza ariko ndabivuga nkurikije uko mbibona nk'uko mbizi mu buryo bwanjye abari kubivuga neza ntabwo bahari ariko ibyo mvuga nanone ntabwo ari ibintu nivaniye mu mutwe wanjye ni ibintu bigaragara biri mu binyamakuru iryo terambere rero impamvu tugiye kurivugaho uyu munsi nk'abanyarwanda ntabwo nubwo bamwe bari hano bashobora kuba bavuga ko hari ibintu batumvikana ariko hari ibyagezweho ibyo byagezweho ni ibintu bigombye bifitiye akamaro abanyarwanda ibifitiye akamaro abanyarwanda abantu bakaba bavuga ati ni iki twakora kugira ngo ibyo byiza bigumeho ibyaba bitagenda neza nabyo ese ni iyihe nama twagira ubuyobozi buriho tuti muhindura ahangaha kugira ngo iryo terambere ryihute cyangwa se rikomeze cyangwa se rigere kuri bose hari abashobora kuba bavuga ati iri terambere rishobora kuba riri ahantu hamwe ese ni iyihe ni iki mwatanga kugira ngo iterambere rigere n'ahandi ritageze ahangaha rero ngira ngo twese mu bantu bagiye kugira ikiganiro turi zo kuvuganiraho kuri iterambere n'ubukungu bw'u Rwanda mugerageze gutanga ibiganiro ku bijyanye cyane cyane ku nyungu z'abanyarwanda ntabwo ari umwanya wo babyibukije mbere umwanya wo kugira ngo buri muntu wese aze kuvuga ibyiza by'umuryango we cyangwa se ishyaka ahagarariye no kugira ngo turebere ibyiza n'ibikorwa byakorwa byabera abanyarwanda ubwo rero kubera ko abantu tuba twateguye kuri kino kiganiro batabashije kuboneka ubwo ngiye kugira kugira ngo mwese mubahe ijambo mugihe cyo mubivugaho ari ababona ibyiza bihari byakomezwa ari ababona hari ibintu byakosorwa ari ababona hari inama bagira abayobozi igihugu cyacu kugira ngo gikomeze gitere imbere ari ababona ko abibona ukundi ubwo nabo mwese mufite ijambo ubwo rero ngiye kureka muri hano uwaba afite icyo yabivugaho atangire ageze ku banyarwanda ijambo murakoze
umuyobozi w'inama urakoze kumpa ijambo nibyo utweretse amashusho meza y'amazu yo muri Kigali amazu atagira ukwasa ariko nk'uko mwabivuze insanganyamatsiko y'iyi nama ni amahoro n'iterambere birambye kugira ngo ugire amahoro n'iterambere birambye bishaka kugira nexus ya za approche nyinshi niho twavuze yuko dukeneye wenda turaza kubivugaho nanone ntabingira ngo biriya mwabishyize kuri liste yanyu ari ukwibeshya twavuzemo imiyoborere myiza twavuzemo uburenganzira bw'ikiremwa muntu twavuzemo ubuca butabera twavuzemo ibintu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge tuvugamo umutekano tuvugamo ibyo bya diplomasi wenda tuzagira icyo kubivuga ko mwabigize neza tuvugaho imfashanyo igenewe abaturage tuvugamo imiyoborere myiza n'ibindi biriya bintu ni byiza ntako bisa leta yubatse Kigali ndavuga leta iriho yewe nabo basiye n'ubutegetsi bwasimbuwe n'iriho nabwo bwari bwarakoze iterambere n'ubwa mbere yaho ndavuga uhereye na kera na kare no ku gihe cy'abami no ku gihe cya Repubulika ya mbere na Repubulika ya kabiri bose ntawe utarakoze ibyo ashoboye n'ingufu yari afite icyo gihe kugira ngo ibikorwa by'iterambere bigaragare ikibura ni iki ikibura ni izo nkingi zo kugira iterambere rirambye ikibura ni izo nkingi zo kugira kubaka amahoro arambye biriya bintu mureba hariya biramutse bidafite izo nkingi byubakiye ku mucanga biraho ngaho ntabwo ari ibintu byubaka amahoro arambye ntabwo ari iterambere risaranganyijwe urabivuga hariya Kigali ni kwisa ariko wakwigira mu giturage ugasanga harimo ibibazo ahubwo rimwe na rimwe ubutegetsi bukavuga yuko abaturage bose bateye imbere ntabwo niwe nongeye kwibutsa wenda n'ibyo perezida yavugaga hariya ubwo yari hano muri uyu mujyi ndavuga hano mu Bwongereza hari i London mu kiganiro yagiranye n'abanyarwanda muri Rwanda Day avuga ko umuntu iyo yivanyeho ihene ye akayitanga akaba abaho neza kurushaho ni ibintu bikomeye cyane bakakubwira ko bavanye abantu miliyoni igihumbi abo bantu ndashobidire abantu miliyoni mu bukene ni ibintu biteye ubwoba miliyoni kwivana mu bukene ni ibintu wabona amafaranga basasikaye mu bantu bose bagenda ubibona ni ibintu bya bikomeye bitagira uko bisa ariko ibyinshi biriya ni amazu yubatse aragaragara iryo terambere rindi riri mu magambo ntabwo riri mu baturage iyo bigize akantu k'umuyaga gatoya kuki mvuga ko byubakiye ku ntuza byubakiye ku mucanga akantu gatoya abantu bagenda bajya kurunguruka ibiri muri ariya mazu iyo umuntu ashonje byatubayeho muri 59 mwumvise abatutsi bavuga ko baririra inka mukagenda bati revolusiyo yabaye ariko bakava muri kujya gusaba ibintu by'abantu kubera inzara kubera ubushonje mwarabibonye muri za 22 mu Rwanda bagize gutya batangiye kuvuga ibyo kwirukana abantu muri universite y'abantu bajya guhaguruka bakajya kureba mu mazu y'abacuruzi hagiye za Gitarama na za Butare kuko hari ibintu ibi byakoze amarorerwa ejo bundi muri 94 muri jenoside ubukene bw'abaturage mufitemo uruhare rungana iki ukagenda ukajya kwiba inka y'umuntu ukajya kwiba ihene ye kugira ngo atazakurega ukagenda ukamwica ukagenda ukajya kuhoza inzu y'umuntu kugira ngo atazaza kuyikubaza atazagira ati ukagenda ukamwica ni ibintu rero tuvuga iryo terambere rigomba kubakira kuba ari iterambere risaranganyijwe kandi rifite izi nkingi tuza kugeraho biriya ni byiza cyane ariko twicare nk'abanyarwanda tuvuge duti ese biriya koko nibyo abaturage barimo kurya ese biriya nibyo koko birimo kwishyura amashuri y'abana ni byiza ku muntu uhageze avuga ati ugihugu kivuye muri jenoside aravuga ati ibintu byagenze neza ariko turavuga duti tujye muri ziriya nkingi zikomeye tuza kuvugaho zivuga iterambere rirambye risaranganyijwe rigeze kuri buri wese murakoze
Murakoze hari undi muntu waba ufite icyo abivugaho cyangwa se yumva yaba avuguruga atumvikanaho na Bwana Chondo. Murakoze.
Murakoze. Nagira ngo ntagire mvuga ko nshyigikiye igitekerezo cya Bwana Chondo ku ruhande rumwe, aho avuga ati iterambere rigomba kugira koko imisingi rishingiraho kugira ngo rirambe. Ariko nkagira aho mvuga nti hari aho wenda hari yaba asa n'uyibeshye iyo avuga ko umubare wo kuvana abantu mu bukene bagera kuri miliyoni atariwo, kuko umubare niwo. Umubare niwo ugendeye ku bigereranyo byatanzwe na World Bank cyangwa se n'abandi bashakashatsi batandukanye, uhereye aho umunyarwanda w'umukene yari ari, tuvuge uhereye inyuma y'aho Jenoside ibereye muri 1994. Ubu kandi nabwo urebye umuvuduko w'iterambere mu Rwanda, ukareba ku bijyanye urugero n'amashanyarazi, ubu hariho gahunda y'uko amashanyarazi azagera ku banyarwanda nibura ageze kuri 70% mu mwaka 2017. Nasaba ko mwakora research kuri World Bank, ni nayo ifite uruhare runini mu iterambere ry'u Rwanda, mu gutera inkunga u Rwanda, uzasanga nayo yemeza ko iterambere mu bijyanye kugera gushyigiriza abanyarwanda ibintu by'ibanze, amashanyarazi, amazi, bifite umuvuduko uhagije. Ikindi kandi nasaba ni uko abantu batakwirengagiza aho u Rwanda ruvuye. Muri 1994 u Rwanda rwasaga naho rwapfuye, rwarangiye rutakibaho, ni nk'igihugu cyazutse bundi bushya, kuko ibintu byose byasaga nta kintu cyagisigaye. Ubu umunyarwanda urebye icyo bita income o income per capita yariyongereye, there is a likelihood ko cyangwa se there is a probability ko mu gihe cya 2020 izaba ari middle income. Nibyo koko, ndemeranya na Jeve ko imisingi igomba gushyirwa gukomera, kuko imisingi ya stability igomba gushyirwamo imbaraga nyinshi kugira ngo iryo terambere ridasubizwe inyuma. Ariko statistics zerekana neza ko, kuko nizo ntizibeshya, imibare ntibeshya, zerekana ko umwana w'umunyarwanda yateye ariwe atera imbere. Uko ni ukuri, sinzi niba hari hano ugenda ujya mu Rwanda ngo yibarize abantu avugane nabo rero. Umusingi wa mbere namushyigikiraho ni stability y'abanyarwanda, umutekano mu banyarwanda, kumvikana hagati y'abanyarwanda, abanyarwanda bakumvikana koko bagaca amacakubiri akavaho. Nk'uko nemeza ntashidikanya ko government ibashyizemo imbaraga nyinshi cyane mu kugira ngo abanyarwanda bumvikane, ni nayo mpamvu nabazaga kare nti ese koko hariho uburyo bwo gushyigikira ko ni UWP kigiye, ko nibyo ndabyumva ko bishaka ko abanyarwanda bose baganira. Ese kuganira n'abantu bakekwa ko bakoze genocide, ibyo biri mu bintu bizana umusingi koko wa musingi w'iterambere ugakomera. Aho niho ntemeranya na UWP, niba ariko yo ibyemera. Ubwo icyo ni igitekerezo cyanjye, ntabwo ari challenge, just an idea.
Murakoze. Ariko ndogira ngo nongere ngo ngusobanure kandi nshimangire byimazeyo, ntabwo iyepa yavuze ko ishyigikiye ibikorwa by'amahoro. Niba ukunda amahoro uzashyigikira ibikorwa by'amahoro, ntabwo rero iyepa ishyigikiye ibikorwa byo kwicana cyangwa se byo kugira ngo abantu bakomeze kwicana hagati yabo. Dushyigikiye ibikorwa by'amahoro, dushyigikiye ibikorwa by'iterambere, dushyigikiye ko umunyarwanda wese n'uburinganire, kandi umwana w'u Rwanda uwo ari wese n'aho ari hose yagombye kugira ijambo, yafite n'ikibazo akaba yakibaza. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubishakire umuti. Nta mususu, nta zindi ngingo iyopa yaba wenda ishaka idashyigikiye, ni ibikorwa by'amahoro byazana amahoro mu Rwanda, nk'uko tuzakomeza gukora ibindi bikorwa bishobora kuzana amahoro mu rundi ruhare rw'isi, haba muri za Siriya cyangwa se izindi gahunda tuzakora mu minsi izaza. Aho rero rwose ntibyumvikane nabi cyangwa se ngo abantu bagire ikibazo mu mitwe yabo.
dushyigikira ibikorwa byose by'amahoro kandi dushyigikira ko abanyarwanda bose babana mu mutuzo kandi ahari ibibazo tukabishakira umuti kuko turi abanyarwanda nta bandi bazabikemura usibye abanyarwanda ubwabo ubwo rero nagira ngo wenda tugarukiwe wenda hari umuntu wabatse ijambo hari inyuma ubwo tumuhe ijambo nawe agira icyo yavugaho murakoze
hari point yaravuze nziza cyane ngira ngo yo kuvuga ngo one of the pillars iyo Mr. Chondo yavuzeho ya pillars of development now one of them could be security ariko igiye kureba security uka nibi bihugu tugereranya kwigiranya kuko ngira ngo aha niho hari ikibazo yigiye kureba usanga ikibazo gihari mu Rwanda ari kuvuga ngo abantu barashaka kugereranya urwanda bakarufata bakafata bakavuga bati reka tugereranye urwanda n'ubwongereza huburi na amerika huri nta ibi ni ibintu udashobora kugereranya na gake ngira ngo dukwiriye kugereranya urwanda tukarugeranya aho rwari mu myaka 10 tukarugeranya aho rwari mu myaka 20 na 30 naho ruri uyu munsi iyo ugiye gutekereza aho ruri then I think there is quite a good improvement and there is quite a lot to do so ngira ngo those pillars uko twaziganiraho n'ukuntu twa how we could come up with you know I don't know whether it could be a conclusion ariko I think we can discuss on the main pillars of development of security and how maybe Rwandans could live in peace ariko tutabanje gufata measurement yo kuvuga ngo turashaka kuba aho Amerika iri n'ubwongereza aho buri kuko nabo bafite ibibazo byabo uretse uko bashaka gusa kudufata nk'abanyarwanda cyangwa se nk'abanyafurika bakavuga this is the way you have to follow natwe wenda akaba ariho twagendeye so ngira ngo abagabo bombi bafite ibitekerezo bizima ariko niba tuvuga development let us look development into those two perspectives yo kuvuga ngo an absolute and the relative uko abanyarwanda bari mu myaka 30 nuko bari bameze iki gihe sure there is a difference kandi byo ngira ngo umuntu buri muntu ntakwiriye kwirengagiza ko there is an improvement and there is a lot to do so geni cyane cyo navugaga
murakoze ndumva abenshi twemeranya cyane ko iterambere mu Rwanda rihari koko kandi ndakeka ko abantu benshi bifuza ko iryo terambere ryakomeza rikagera ku bantu kuri Rwanda nyamwinshi ndumva nta muntu wakwifuza ko mu rugo iwe yawe umukene ndumva buri muntu wese nk'umunyarwanda wava ko atishimiye iterambere haba hari ikibazo ariko ubwo tujya ngo duhe ijambo abantu bose bari hano bavuga icyo bitekerezaho hari ibibazo bishobora kuba ese rigera kuri bose ese n'abafite ibisubizo bashobora kuba batanga cyangwa se bavuga toke dukoze ibi n'ibi byatuma ubundi iryo terambere rirushaho gutera imbere ubwo rero niyo mpamvu tugira ngo tubiganireho ntabwo turi buze niba mwumva ari ikindi kintu dushobora kuba twaganiraho nta kibazo ijambo ni iryanyu ni umwanya w'abanyarwanda ni umwanya wanyu ni umwanya wo kugira ngo mutange umuganda ubwo reka mpa ijambo undi wari urisabye murakoze
igihe nivugaga nababwiye ko njyewe nje nturutse mu ishyaka ryitwa ishema ry'u Rwanda ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buri i Kigali ndizera ko nimvuga uko twebwe tubibona mutari buvuge ko ari ugucaranjinga ubwo butegetsi kuko nicyo tubereyeho nayo mpamvu naje ahubwo ndagira ngo mvuge kuri icyo kibazo cy'iterambere ubundi kiragoye kukivuga tutaravuga bya bindi bibibanziriza Chondo yavuze tutaravuga zirya piriye ibindi kwirebera amafoto y'amazu nabyo ni byiza kubona amazu meza ahantu ariko amazu ntacyo avuze mu by'ukuri kidasanzwe kuko mukanya Chondo hari ijambo ryiza yaravuze ngo twareba niba ayo mazu ari iy'abantu barya niba ari iyarihira abana niba ari iyavuza abantu cyerekeye iterambere ryo mu Rwanda ga ndahera kurarirwa umuvandimwe Jean Claude yavuze ngo y'imibare ngo ya Banque Mondiale hano twese tuzi gusoma no kwandika tuzi ku imibare ikora imibare ikorwa tuzi ko amaraporo akorwa suko raporo yakozwe ikabivuga ibi bivuga kwiriyo kwivuga iby'ukuri ngira ngo raporo ya mbere n'ubuzima bw'abanyagihugu niyo abantu bakenye ku buryo bugaragara niyo banki mondiali yavuga ku Rwanda rusigaye rukize kurusha Amerika ntacyo bihindura ku buzima bw'abantu ibyo rwose u Rwanda n'ubwatsi twese turufitemo abantu wenda bamwe ntibaruherutsemo ariko amakuru yo dushatse kuyamenya nta n'umunsi bwira tutayamenye gufata rero iterambere ry'ubuka rigereranya n'ibyo mu myaka 30 ishize aho bukeramura turaza kubwira Kayibanda ko yari umuswa kubera ko atazanye internet ari ibintu bijyana n'igihe abantu bagezemo nta yindi merite na busa ari uko ibintu ariko bimeze ariko ibyerekeye iterambere tuvuga iby'igihugu cyane cyane mu rwego rwa politiki ntabwo tuvuga amazu y'abantu ku giti cyabo nayo agira icyo yunganira wenda bazibya ikonomi baraza kubisobanura abantu ku giti tureba ubuzima bw'abaturage n'ibintu bifitiye abaturage akamaro iterambere rivuga Kigali rero tukaba turishinja ibintu byinshi cyane ko bigihariwe n'abantu bakeya cyane bituma umuntu w'inshuti twabanaga mu Bufaransa tugakunda kujya impaka cyane ambwira ibyiza by'u Rwanda mu ntangiriro y'umwaka adesida kwitahira ngo ajye gukorera i Kigali mbere yari umucuruzi aje asaba akazi mu Bufaransa barakamuha yarazi ubwenge cyane mu bintu bya tekinoloji ariko akavuga ati rekanye kwicururiza abantu batubwira ko ibintu ari byiza noneho naramuhamagaye hashize icyumweru turaganira mubaza uko amerewe arambwira ati yewe sinzagaruka mu Bufaransa ariko ngiye kwigira i Burundi ati bya bindi najyaga nkubwira kuko hari ibintu bigaragara nk'amazu atari ko kugira ngo winjire muri iyo system muri kira gihugu ugire icyo ukora kandi ufitiye igihugu gahunda nziza tibiragoye tibiganza birimo hagati mu maboko y'abantu ngo we niko yabivugaga simbihamya ngo bibatarenze 40 yarabivuze ngo wajya ngo ni 40 ibintu bifite bene byo imiryango irafunze nta n'umuntu ushobora kwinjira ni byo abantu bakeya byo ntawe abihakana atari ko baturage babayeho nabi ubwo nubamye bw'umuntu umwe ariko tureba nuko abantu iwacu bari ngiye mvuka icyangugu epfo hafi y'Burundi uko abantu babayeho turabizi ntabwo wambwira mu mibare ya banki mondiali yavuze ko abantu bakize mu gihe batagifite nuko barihera n'abana mu ishuri ikindi rero narigwima numvise ngo ya security iramutse arigwima ya security ari determina mu byerekeye amajyambere iterambere umudari nawe habyara imana kuko wabara imyaka yamaze nta ntambara iba mu Rwanda regen security natangiye muri 90 ku buryo bugaragara kandi tuzi cyayiteye ntabwo umupompi yazango cyane umuriro narangiza avye ko ari buzi kuzimya umuriro hanyuma ngo ahita yinduka igitangaza ari we wawucanye iyo security iravugwa kubera ko u Rwanda rwahindutse n'agashoza ntambara nabyo ntitwabirekana nirwo rugaba ibitero ku bindi bihugu twari tumaze imyaka ingahe tutabura intambara nk'izo ngizo muri kiriya gihugu abantu barirwaniraga hagati yabo ariko ntitwabonaga abantu bagaba ibitero mu bindi bihugu kuvuga rero ngo security ngo ni ikintu cy'igitangaza kandi ari wowe n'ubundi ushoza intambara nk'uko ubutegetsi bw'i Kigali bubigenza nabyo nkumva tugomba kubyitondera iyo nta rigwa imirimo rwose kuvuga ngo security ziri hehe nyine mu kandi kanya tuzagera kuri cya kibazo bavuga abanyarwanda bari hanze badashobora gutaha iwabo tuvuga u Rwanda ruhora rugaba ibitero hirya no hino bo ni deba ndende ariko nta hari ibyo twabwira abazungu ariko hari n'ibyo tuziranye ho twebwe uko bimeze ndumva ibyo tubita dutesha igihe hano tujya kuvuga ibintu bitariho ngo hari za security ngo hari iki ubundi z'u Rwanda u Rwanda ninde niba turi twese tunitahira d'ailleurs ubundi u Rwanda nta mwanzi rufigira ni rwo rwabwo rwibera umwanzi sizi niba ndi kuvuga rigima ndi gushyira mwari rigima ariko uko ibintu bimeze turabizi cyakora icyo cya security nge nta wakinkangisha rwose kuko mu Rwanda ariko gashoza ntambara ahubwo ahubwo ibihugu duturanye byavuga ati banyarwanda mwaduhaye umutekano rwose ngira ngo nicyo bahora babazanye na zodeba ziri hariya ni nazo ngabo ziri kuza hariya zisa n'iziturinze kugira ngo tudakomeza guteza umutekano mu bihugu by'abandi ubwo wenda tuzagira igihe tuganira kuri icyo gitekerezo kuko nk'uko umuvandimwe yabivuze reka nsozereze kuri kiriya kintu cy'amajyambere yikubuwe n'abantu bakeya ayo majyambere rwose kuyita amajyambere no gukabya aba igihugu nta gihugu cy'igitindi kibaho ufashe dukeya tuba mu gihugu ukatwishyira mu maboko nk'uko twibereye harutire kabashatse ubyisangirire ubundi abaturage babutahe ntabwo twaba bakire da nyuma ariko mu Rwanda bimeze murakoze
murakoze ubwo reka duhe abandi ijambo namwe mu gihe cyo mubivugaho reka mpere kuri muvandimwe uri hariya anima
yenda gira ngo ukira cya security tuzakigarukiho
okay bwo ku kibazo cya security turaza gushaka umwanya kugira ngo tukiganireho
tuzakigarukiho kuko ni dimension nini
bafasha gatande gatoya niko barimo kuvuga nifuza ko nimo nitujya kugera tuzakimuka.
Okay. Reka duhe ijambo ipimaje hanyuma tuze kwasubiza ijambo. Murakoze.
Njyewe na kantu gatoya nashakaga kuvuga ku biriya byo kuvuga ngo abaturage ngo guverinoma ihari yavanye abaturage miliyoni mu bukene, ese ubwo bukene buhera bugarukira hehe? Ese abo bantu miliyoni ni abakire cyangwa bavuye mu bukene gusa? Bafite revenu yabo ni inganite kugira ngo mwemeze ko ari abakire bavuye mu bukene? Icyo ni ikibazo. Kandi koko nk'uko umuvandimwe yabivuze, miliyoni imwe hejuru ya miliyoni cumi n'imwe ni ukuvuga umuturage umwe kuri cumi n'umwe. Uwo muturage umwe kuri cumi n'umwe arakize koko? Abo bantu ntibatubwira aho baba. Njyewe muri komine yacu aho mvuka nta mukire numvisemo kuva navayo. Uwaba hari n'uwaba asanzwe yitunze, abo bakire baba hehe? Baba i Kigali gusa cyangwa baba mu yandi ahandi hatari iwacu? Icyo gisubizo nagira ngo niba hari umuntu waba azi aho ubukene bugarukira, aho ubukire butangirira, n'abo bakire aho bari, tubamenye. Mu mujyi i Kigali nta miliyoni ihari, abatuye mu mujyi wose si abakire, harimo abakene benshi cyane kurusha n'ubu. Kwirwa umuntu avuga ngo iyo mibare yatanzwe na Banki Mondiali, Banki Mondiali se iraza ikajya iwacu cyangwa iraza igahamagara minisitiri akayiha imibare? Ibyo ni ufa ko tubireba, ufa ko turebesha amaso mazima, ntitwirirwe tukora propaganda cyangwa kugira gute, tukarebera Abanyarwanda neza, tukarebera Abanyarwanda nk'uko natwe turi bo, aho kugira ngo tujye kogeza ibintu bitari byo. Ndumva ariho Abanyarwanda bari bakwiye kurebera ibintu. Ok, ndarangije.
Reka duhe ijambo kuri umuvandimwe wacu nawe agira basubiza wenda cyangwa se yunganira.
N'akantu gatoya gusa, ubundi igihe njya kuza muri iyi nama njye nk'uko nabivuze ndi umunyeshuri, so teams z'iyi nama ni bimwe muri research irimo gukora, so ntabwo nari nzi, kuko to me kugeza ubu ngubu ndabibona yuko it's becoming more of a political platform, so ntabwo nzi, sinzi uko umuntu yabyifatamo, kubera yuko niba ari political platform birumvikana ko turi bwumve uruhande rumwe ruvuga ko ibibi bihari, urundi ruvuga ko ibyiza bihari, urundi ruvuga ko ibibi bitara byakozwe. Njye natekerezaga yuko nk'Abanyarwanda twajya kuba turi hano dushaka tuvuga duti iki nicyo gisubizo, iyi niyo nzira, uyu niwo musingi, dore uko twashyika ku majyambere, dore uko twashyika ku bwiyunge, dore uko twashyika ku mahoro, niba hari ibyo koko bitarashyikwaho. Ariko kuvuga ngo bitarakozwe ngo ibyakozwe, then ngira ngo ni ukuva hano maybe abantu wenda basa nk'abashyushya imitwe ari nta kindi. So sinzi, it simply looks like that to me, that it's a political platform where actually there's only one side that is, you know.
Na asubiza uyu mugabo gatoya. Political platform ntabwo ari political platform, ahubwo ni abantu bishyize hamwe.
Padi just mentioned, so he said I'm here to oppose the
nk'uko wabonye
can
I speak?
Yeah, sure.
For a moment. Nk'uko wabonye ground rules dufite nta n'imwe bwana padiri yishe, so ndumva nta kibazo kirimo kuba ari umunyapolitiki uri kumwe natwe, nta n'ubwo ari we gusa, hari n'abandi, ntabwo ari ikibazo. Ahubwo reka wenda nimba hari ikintu waba wumvise kigusesereje.
Not at all. Jewe amvenye to rwose ndakora research yani.
Okay.
And actually we need for your recommendation for that. Now, ariko kubera yuko padiri aravuze ngo aturuka mu ishyaka, he just mentioned so, didn't he? So, kubera yuko noneho icyo gihe aravuga ngo jewe ni mu ishyaka and I'm against the government and the government is not represented, then we are going to hear one side.
Ariko nk'uko chairman wa UEPA yabisobanuye, leta y'u Rwanda ya ntago babonye umuntu uza hano for some reason yabisobanuye
ko I wish I knew that it was
the one tabyuse niyo mpamvu kuri tep ya development twafashe icyemezo cyo gushyiraho bimwe mu byagezweho kuri website y'u Rwanda kugira ngo abantu bose babyirebere.
Okay, thank you.
You're wasting time.
Kugeza uyu munsi hari ntabwo dushobora twumvishe umudamu, reka umudamu ijambo mutubabarire gatoya abagabo barahangaha, ariko kugira ngo nongere mbasubize ikibazo cyanyu. Twatumiye abanyarwanda bose, twatumiye amashyaka yose, binyuze kuri government twatumiye ambassade tuyihereza invitation itubwira ko itazaboneka ku munota wa nyuma. Twatumiye abantu bose uruhare rwose kandi twabishyize mu binyamakuru. Ntabwo twavuga ngo ni kanaka ngo Paris ntabwo ari buze kuza kuko nawe ni umunyarwanda. Iki ni ikiganiro cy'abanyarwanda, ahubwo umva ko mu byo yavuze hari ikintu kitumvikana. Turagira ngo mugende noneho muvuge ibintu, ibikorwa bishobora kubyagira akamaro abanyarwanda, aho kugira ngo turebe umuntu aho avuye. Iki kiganiro cy'uyu munsi ni ukugira ngo turengere imipaka, ariko nimwongera ntagira abantu bashobora kwitugaruramo ni ikibazo. Kandi tugira ngo tuvugane turebe ibyiza bihari. Niba wumva hari ikintu kitagenze neza ushobora kukivuga rwose tukakiganiraho, cyane wasanga se hari ibintu bidatunganye nabyo tukabiganiraho. Ariko ndumva umwanya n'uwa buri wese, ababashije kuza barahari, abatabashije kuza ubwo nawe wenda mu kiganiro cy'ubutaha nabo bazaza bagira icyo babivugaho. Murakoze kaduha ijambo umudamu uri hano nawe agira icyo abivugaho, hanyuma dukomeze.
Murakoze kuba mumpaye ijambo. Sinzi niba mugitangira kuvuga impamvu iyi EPA iriho, niba nabyumvise neza cyangwa ntabyumvise neza, ariko hari ibintu byinshi bikubiye muri uko nabyumvise. Cyambere cyo mwavuga ko iyi nama igamije kugira ngo ihuze abanyarwanda bari mu bice bitandukanye, byaba abamajya amashyaka, byaba amadini, byaba ndetse n'amoko, kuko nacyo ni ikintu kimwe mu bintu byakomeje binatudindiza. Ndetse za kuvuga uti hari turashaka ko uwaba afite ikintu ingingira afite ku mutima yayisohora, noneho tukabiganiraho. Muri ibyo biganiro, let us be mature. Urumva, reka twihangane tuba abantu bakuru, tunarebe ibintu positively, kuko iteka usanga abantu bibanda kuri negative. Mu byukuri jye uko mbona ikibazo, twese abanyarwanda bose bari traumatized, twabaye traumatized ku buryo umuntu avuga A undakumva B. So ni ukuvuga ngo reka turebe nkuko umukuru wa EPA yavuze, ni turebe ibintu positively, twubahane, duhe ijambo buri muntu wese. Nshobora no guhaguruka nkababwira ikintu cyambabaje. Ngize Imana mpuye namwe, turahuye twese, turaho turaganira. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni politike cyangwa se ekonomi, byose biravanze, kuko iyo byabaje abantu hari ekonomi, hari politiko, hari social, hari ibintu byinshi. So niba ari ikintu EPA isaba abanyarwanda kugira ngo twese turebere hamwe izo ngingo zose, noneho umuntu twumve n'impamvu nako kababara uwo muntu agafite. Ashobora no kuba babajwe kuba tumvise ibintu uko bimeze, ariko noneho ashobora kuva aha yumva ko kuko yabyumvaga atari ko bimeze. So nibazaga yuko twakubahana noneho tugahana ijambo, tukagerageza kumva muri ya za ruru zinuvise hariya, hari imwe yavugaga ngo mbese don't let the other wo gutuma usubiza undi nyuma. Niba koko ari ikintu kimbabaje ndi buhaguruke nkivuge rwose, icyo mbabashibwiye nuko ntari butukane kandi ntawo ndi butuki. Ariko niba mfite ikintu kimbabaje ndakibabwira uyu munsi mu nyitege. So that's it.
Bo ni ndavuga menshi
amajyambere ni iki definition y'amajyambere ni iki ngewe ku bwanje hari ibintu physique donc ibintu bifatika amazu kuvurwa n'iki ariko ngiye mbere na mbere mbona amajyambere ari ku giti cy'umuntu amajyambere adashingiye ku muntu ntabwo nayita amajyambere urugero Afrika y'epfo turayize ukuntu ari igihugu cyateye imbere mu gihe cya apartheid cyari igihugu cyateye imbere gifite inganda gicura intwaro cyagiye gukorana na bomba atomiki ariko tuzi ibibazo abanyafurika y'epfo bari bafite eske icyo gihe hari amajyambere nshaka kuvuga ko amajyambere adashingiye ku muntu ku bantu ntabwo ngiye ku giti cyanjye mbona ko ari amajyambere amazi ashobora kuba hari ibiki bishobora kuba bihari imihanda ibiki ariko mu gihe bidashingiye ku muntu ku bantu abene gihugu ntabwo ushobora kubyita amajyambere murakoze
kaduhe ijambo bwana Chondo hanyuma tubahe ijambo
ya urakoze umuyobozi w'inama kuri ijambo numvisemo impungenge ebyiri harimo iyo kuvuga twenda ururuga turimo n'urwa politiki ni ibintu byumvikana iyo abantu bavuze politiki bamwe bashaka kwigendera kure bakavuga bati ibi ni bumva ko abantu batwana bivugiye ahangaha bazavuga bati mwakagira imana mwe nawe naho narindi barambana ntabwo ari byo ikibazo ni iki ngiki uvuze uti iyi ni shuwa politiki yanjye ni shuwa ni uguhitamo n'ibyo uhisemo n'ibyo wimirije imbere amahitamo yanjye ibi ni byo mpisemo ukavuga uti ni politiki mpisemo yanjye yaba mu by'ubukungu yaba mu bya politiki nabyo ubwabyo yaba mu bya diplomasi ibyo bintu iyo uhisemo bi ukomeza ukayirangariraho ntacyo ushobora kuba wahindura ntabwo bigira bikugeza ndashaka kuvuga iki ndashaka kuvuga nk'ubu ngubu batanze urugero kuri iriya mibare y'iterambere ndetse mwese mukavuga muti ni imibare igaragara ikintu cyitwa moyenne ngewe kera nize statistike mu gihe cya kera niba utarunabizi nigeze kuba umuyobozi w'ibiro by'ibarura kera muri za 70 ikintu cyitwa moyenne ni ikintu abantu bagomba kwitondera ariya mazu ubonye hariya ari i Kigali ufashe ba nyirayo iyo ushyize mu gaciro kayo ugafata ba nyirayo ukayashyira hamwe n'abaturage bose bo muri Kigali rurare ya kera ikibaho n'umutungo wabo ugakora mu wayene wasanga bariya abaturage bose barakize urumva wasanga bose ari abakungu bameze ukwabo kubera ko wakoze mu wayene mbi ukoresheje imibare y'abantu bamwe ari amafaranga ari mu ntoki z'umuntu umwe noneho bakura mu wayene ku bantu bose bageze kuri miliyoni ukakuti ndabona buri wese yinjiza amadolari ageze ku 10,000 na wa wundi utazi kubiza udafite n'igiceri na kimwe ukamubarira muri abo ngabo nicyo kibi cy'iyo mibare bakoresha icyo ni kimwe ikindi niyo bavuga igipimo cy'ubukene igipimo cy'ubukene mu bwira seyo de povorote baravuga ati ni umuntu winjiza tugereje mu Rwanda bati tuvuge ni umuntu winjiza amadolari 1,000 mu mwaka ayo madolari 1,000 mu mwaka ni ayaryari n'ay'ubu ngubu nayo umwaka ushize nayo mu myaka itatu ishize nayo aryari bamara kugera aho ngaho basanga binjiza amadolari 1,000 bavuga bati barakize ubutaha bakavuga bati seyo de povorote twayigabanyije ndavuga uwo murongo w'ubukene uri kuri 800 noneho waba wumanuye umubare ukavuga uti noneho bose bazamutse n'abo bandi batabashe kugera ku 1,000 niyo mibare niyo ngiyo nicyo cyica icyo gipimo cy'ubukungu bakoresha ntabwo ari ikindi ntabwo ari ukuvuga ngo ni abaturage bavuye mu bukene nyirizina nibyo rero mvuge nti harimo ubwo guhitamo kwa politiki ko gufata imibare ukavuga uti niyo mbahaye muzajye muyemera niyo tugenderaho abantu bavuye mu bukene nkurikije iyo mibare yanjye nakoze nabi hanyuma utabyemera ahubwo ntabwo ubona ko twakoze ibintu bikomeye ni ibintu rero nangira ngo rwose tubyumve ibyo ni imyore kuntu bayimanipira ikindi nta kundi wabwiye ibintu by'u Rwanda hataje mu politiki ni turaza mu kanya tuzavuga bira bya genocide tuzavuga ubwiyunge ibyo dushaka guhinduka ni ibyo ngibyo kugira ngo bahitemo bagire guhitamo kwa politiki kwiza kudatandukanye no kumwe ibyo nta kundi twabigenze ni na politiki izagenda igarukamo kuko yera dukuye umutima
murakoze agira ngo mvuge nsubiza ibitekerezo by'abantu babiri ku cyacondo na heyeho kare mvuga nti iyavuga ibyo bya statistics nshobora kubigiraho impaka zizudaca ntizizarangire ariko noneho nge namusaba ko yabanza akagira ko na in English consider this iyo umuntu akubwira ati sinashoboraga kurya rimwe ku munsi kurya rimwe byarangoraga ku munsi none umusigaye mbyuka nkabona breakfast niyo ntabona breakfast ariko ndabona ndarya kabiri ku munsi ibyo ni bigaragaza ko umuntu yavuye mu bukene iyo umuntu akubwira ati umwana wanjye ntiyashoboraga kujya ku ishuri uyu munsi ndashobora kohereza umwana kwiga nkamwishyurira minerivari nta kibazo school fees are paid without too much difficulties ibyo no kuva mu bukene iyo umuntu akubwira ati sinashoboraga kwivuza uyu munsi ndashobora kwivuza u Rwanda rurazwi on record ibyo naho ntabwo ari statistics zindi zikeneye kujya kumeza to be measured by anyone else no kubibona ko umuntu arwaye koko ajya kwivuza ibyo no kuva mu bukene iyo umuntu akubwira ati gusubiza noneho ambuwaze kugereranya u Rwanda na apartheid yo muri South Africa ugero yatanze rwa apartheid ubwo South Africa yari yagaragara ko ikize ifite inganda igere utari ko hari apartheid ntabwo abigereranya n'ubukungu cyangwa se izamuka cy'u Rwanda ubu ngubu kuko uyu munsi abana b'abanyarwanda bose bashyira hamwe mu kubaka iyo mihanda bashyira hamwe muri zo gahunda z'amashuri bashyira hamwe muri zo gahunda z'amavuriro bashyira hamwe muri zo gahunda z'avuga ati nihe dushaka kugera mu gihe cy'imyaka 2020 ndetse no hejuru yaho bitandukanye cyane nuko byari bimeze muri South Africa mu gihe cya apartheid kuko icyo gihe ubukungu bwari mu katsiko k'abazungu which was excluding the blacks ntabwo rero wabigereranya ndetse ntabwo Rwanda rwagera hariya koko abanyarwanda batafite mu ruhare bose batafite mu ruhare kugira ngo nse naho numvikane aho yatanze definition ya development ahavuga ko iyo development koko igomba kuba ariya bose ari y'umuntu kugite cy'umuntu ayiyumvamo ahubwo nasaba ngiye kugira inama aho kugira ngo bigire nagira inama ngira nti UEPA or UAP izakore research mu Rwanda izaje mu Rwanda igende ivugane n'abaturage irebe uko ya mashuri yakora irebeho umwarimu avuye naho ageze irebe aho umucuruzi gahunda umuntu wese ushaka kwikorera ku giti cye ni gutafashwa yikore iyo research none higaruka koko duvugire debate based on factual information other than speculations or personal views
bajya ngo baze mitego tubiza muri ako kanya k'ijambo iyepa twabwiye ko itanga ijambo ntabwo iyepa yaje hano gutanga position yo ku Rwanda ndameze neza cyangwa se kandi ukurikije ibyo twavuze mbere twavuze ko iterambere hari kandi ibintu bihari bishobora gushyigikirwa kwa ibibazo sinzi impamvu rero ugomba kuza kugaruka kuri iyepa ushobora kumvisha ko ari ikibazo
oya
ntabwo ubuze abanyarwanda kugira ngo bavuge ntabwo ushobora kubabuza kugira icyo bavuga kandi bafite
ibibazo I agree ntabwo navuze ko iyepa ifite ikibazo ahubwo yepa kugira ngo idufashe neza koko mu guduha rya jambo mu guha abanyarwanda ijambo ni igenda ikora research nayo noneho ni impaguruka nkavuga iki iyo kepa nayo ivuga iti you know we found this it confirming it
ntago duhakanye ibyo uvuga nta nubwo duhakanye ibyo undi wese avuga akazi ka yepa no kubaha ijambo mu kaganira urakoze
murakoze kongera kumpa ijambo hari ukuntu numvise akantu gato kavuga ngo ibintu byo kuvuga iterambere n'ibiki byose gye actually iryo terambere ngende narebera uburyo umuturage abayeho uburyo abantu babona ubuze ko ngo iyo umuntu avuga ngo niwe ndavuga uravuze ati iyo umuntu akubwira ngo yaryaga rimwe ubu noneho akaba arya kabiri ushobora kumbwira icyo gihe umuntu yaryaga rimwe icyo gihe icyo gihe icyo cyari cyo kuko okay kuko nujya kubizana mu buryo bw'ibihe byavuyeho ndashaka kukubwira ko jyewe ubwanjye narewe mu Rwanda nagiye kumenya ubwe wese ho navukiye ariko nagiye kumenya ubwenge ndi mu Rwanda nta na rimwe twariye rimwe nariye rimwe mu gihe cy'akayibanda narimwe twaryaga kabiri cyangwa gatatu bitewe n'uko inda yawe ibyakiriye noneho mu gihe cya Habyarimana nahise mpava njya gushaka amashuri mu Bugande ariko nkubwiza ukuri ngaruka njye ndakubwira ibyabayeho ntabwo ibyo numvise ndakubwira ibyabayeho ngaruka ndibuka ko nagiye kurya muri restaurant na data wacu bampaye ibiryo ndahaguruka nayo baho mbihera isahani yari yuzuye ndabaza ntari kusubira ku kiba ahantu baho ibintu byo kurya ngo uyu mwaka n'umwaka ngo nuwo kwihaza mu biribwa ni ukuvuga ngo hariho uburyo izo leta zageragezaga gushishikariza abantu ku guhinga ibiryo bita ngo ingandurarugo ibyinganurarugo ngirango nk'ibijumba n'ibishyimbo n'ibiki byose n'imiceri n'ibiki byose iyo kuvuga ko ha ubukene koko ngo bwaje kuba mu Rwanda ku buryo umuntu ataryaga yaryaga rimwe honesire aho nkaho ntabwo turi buhemeranye kuko ntibyigeze bibaho murakoze cyane
Claude yavugaga ko hari icyo ashaka kongera kubyo
jambo ariko hari umuntu uvuga kandi ari mu jambo hari
René
murakoze ku mijambo icyo kibazo cy'ubukungu n'iterambere ni ikibazo gikomeye bitewe kubera ko umuntu abitewe n'uburyo kirebye n'uburyo ugerageze kukibara aho kiba kigeze havuzwe ibintu bya statistics zihari muri report yagiye asohoka hari report ya World Bank bavuze yasohotse koko ibyo rutsinzi yavuze koko nibyo ni kwivuga ariko hari raporo nka UNDP nayo iso ivuga ibintu bitandukanye bitandukanye cyane nibyo indi ivuga yo ivuga ko ukurikije ukuntu abaturage bagiye yo yarebaga umuturage uburyo abayeho n'ubuzima bwa buri munsi nibyo abasha kugeraho yo ibona ko umuturage yasubiye inyuma aho kwatera imbere nk'uko iyo raporo indi bitandukanye n'impamvu mvuga ngo twitwege tugira nk'abanyarwanda tugerageze turebe abanyarwanda koko babayeho bate ku giti cyabo ubuzima bwabo bari munsi se bwateye imbere cyangwa bwasubiye inyuma ngiye ku giti cyanjye mbona ubu nimba tubona amazu cyangwa ibyo bintu byiza birimo muri Kigali ni byiza ariko nanone se ibyo bintu birasangiwe ni abantu bangahe babifite ubwo bukungu ugaragara ubwana bwo bwiyongera bwageze ku bantu bangahe bise koko abanyarwanda batembere icyo kintu cyo kituguma kureba ubuzima bwa buri munsi nibwo bwa buri muturage atarwa ngo turebe bakeya ijana cyangwa 200 cyangwa 500 kureba bose ubuzima bwa buri munsi kubimeze ndumva araho ngo twagombye kureba cyane
murakoze mumbare gatya kugira ngo cyangwa cyo gusoza ikiganiro neza ndamwijambo gusana no umwanya usigaye ndagira ngo noneho kuko icyangombwa ni iki ni ukugira ngo dutange umuganda icyangombwa ntabwo ari ukugira ngo tunenge noneho ni iki mwumva mwebwe muri hano cyakorwa kugira ngo abavuga ko amajyambere atageze ku bandi cyangwa se adahagije yiyongere cyangwa se abandi bavuga ko amajyambere ahari ni menshi hacyatse n'ibindi byinshi byo gukorwa ni ibihe byifuzo mwageza ku banyarwanda ubu ngubu bagumva kugira ngo twese tugire ahantu tuza kurangiriza turaza guha iminota mikeya kuri buri wese nk'itatu hanyuma turangize kuri kino kiganiro murakoze kaduhere kuri iminota mikeya cyane hanyuma
Yeah, I will thank everyone. Actually, I speak on behalf of UEPA. It is very, very interesting, and we are very honored to see that we held this conference, because what comes out from a few discussions we have had, the first topic, shows that we are far apart. Clearly, you see. And what is making us far apart is what I wrote in my presentation, saying the way we appreciate the world around us. It clearly shows you the differences. It is on the way you appreciate what is around you. How do you appreciate the development that is in Rwanda? How does another one appreciate the development is in Rwanda? So the purpose of this, of UEPA, to answer what one participant has been saying, is not to give answers. It is to create a platform, to create a forum, where these people with different worldviews come together and challenge their own worldviews, but first listen to the other person's worldview. See where are they coming from. And they also listen to you, and then you reach a middle ground. You reach a consensus. So I think you see that UEPA is achieving what has been missing. Please, we encourage everyone, feel free to talk. They are politicians. You can't discuss Rwanda without bringing in politicians. They are civil society. You can't discuss without them. They are students, like you have said. It is very interesting that we have someone who is doing research. So he needs to get really to get the real fact, both sides of the coin. And I think it will help. So I think UEPA, we are achieving what we aimed for. Thank you very much.
I think on that point, ngira ngo iyo kuvuga ngo ukuntu twashaka ibisubizo, ngira ngo kuko icyo nkora, I'm doing a research. If we could do a self-finding mission, just a research on our own, twebwe iyi akaba ari initiative yo kuvuga ngo we are going as a team, 10. Twebwe tugiye niba ari Ruhengeri, niba ari hehe, tugiye muri Nyumba, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo it's the media telling you, it's about you on the ground. Ukagenda mu nzu imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, kuko nubwo leta yakubwira ikakubwira ngo you know we wareba yourself, you can go there ukareba n'amaso, ukareba what's going on, kuko nshobora kukureba nkakureba uko wambaye, nkakureba uko umeze, and I can judge you, I could come up with my own judgment, ngavuga ni uyu muntu Amizatia. I think this is one of the things. This is my own view. Mvuga ntekereza yuko ari ikintu nk'abanyarwanda twakora tukavuga ngo it's a team. Kuko and it's not about finance. Finance amafaranga yaboneka abishyize hamwe aya mafaranga yaboneka tukagenda. Yes, sure.
Yes.
Yes. Yes. No, neho tukava kuri research ya World Bank, tukava kuri research yo mu BBC, tukava muri research ya you know, but research y'abanyarwanda. And that's very important. Very much so.
No. Murakoze ntabwo ndi butinde ngarutse ku byo UAPS umuyobozi wa UAPS yatubwiye ni uko ari kuduha platform ariko iyi platform ntibe hano gusa kugira ngo mubone koko the real kuko tubavuga ya poverty iri mu gihugu let's have that platform tuyihe abaturage koko mu Rwanda ugende UAP give that platform to them and listen to their story yourself then hear their story. Now, to answer again a suggestion, which is a itegeko ryo gutuka byo kuvuga ngo bwa bukungu kushakwa bwiharwe nabamwe. icyo ni kibazo kiri ahantu henshi cyane kuri isi. There is a big problem across developed nations, developing countries, where there is a huge gap between the rich and the poor. And I suspect sitting here, we won't be able to solve that problem ourselves. But we have ideas, of course. But I doubt whether those ideas will solve that problem. However, we can't simply pinpoint, like some suggested, pinpoint a finger, kuri government, neglecting, it has to refate in a way of denigration. Yo kuvuga ngo ah mushaka kwa byifatwe byibasiwe n'abakeya gusa. It is possible, uretse ko ntabyo ntabyemera jewe. It is possible kuko nta research igaragara iko ikorwaho. Ariko icyo kibazo cya the gap between the rich and the poor exists everywhere in Russia, in America, in UK, in France, in Brazil and South Africa. It's a big problem and it requires serious economists to look at it and solve it. Harimo habashaka kugira inama na government yaboneka kibazo karagikemo. Who knows, nobody has spoken with them. Ariko kuvuga ngo that development should never be denigrated just because there is suspicion it could be amongst the few. No research is going to be amongst few. Ubwo nuko kumwe avuze ko ya bizaba haba
platform ya ibiganiro mu Rwanda kugira ngo tubazaje mu Rwanda bose. Ubwo nabyo ni ibintu byiza kandi kugira ngo tuzakomeza. Atwaye
ijambo ya mutumwe ndabizi igisubizo ngewe natanga cya proposition nzagitanga mu kiganiro nzatanga ngomba gutanga ejo, ariko ikintu abavandimwe bari kuvuga ko hagomba gukorwa recherche zirakorwa natwe twarayikora bita makuru menshi yo muri kiriya kigo mwashyize hariya, uko imirimo itangwa, uko imishinga ikorwa, uko yingenzi habwa amashyaka cyangwa habwa ishyaka rimwe, uko abantu babuzwa gukora imishinga yabo kandi bafitiye ubushobozi. Izo rusheshe nazo zarakozwe nubwo nejo ubundi umuntu yakora n'izindi nta kibazo. Icyifuzo nyine ngiye ndakivuga nk'umunyapolitiki, nashobora kuvuga nk'umupfandizi dusenge, ariko ntabwo aricyo cyanzanye hano. Icyifuzo nuko icyo twagezeho twe muri rusheshe dufite nuko hari ini volonté politique yo kwikubira ubukungu bw'igihugu agace kamwe no gukenesha abandi. Ini volonté politique yo hari ni volonté politique iteye ityo, igisubizo gituruka muri ini nouvelle volonté politique yo gufungura espace y'aba politique y'aba économique n'abandi bagaparticipa. Leta itariho byayinanira ababishoboye abaturage bakayikuraho bagashyiraho ibindi bikora. Murakoze.
Murakoze, reka dusoze ahangaha. Ubwo wenda nyuma yaho nitwe n'umwe dushobora kuza kuganira ku bindi, ariko dufite gahunda kandi twemeranyijeho twese tubizokomeza. Reka dufate ka break hano gato hanyuma tuze kugaruka na minota 10 kugira ngo turebe uko twakomeza ku kindi kiganiro kibizokurikiraho. Murakoze.
Iki cyari igice cya mbere cy'ibiganiro birimo kubera ngaha mu kiganiro United Action for Peace UEPA yateranyirije abanyarwanda n'abanyarwandakazi hano mu mujyi wa Brighton mu gihugu cy'Ubwongereza, aho abanyarwanda n'abanyarwandakazi barimo kugira ibitekerezo bitandukanye, bungurana ibitekerezo ku bukungu mu Rwanda. Havuzwe byinshi cyane, bamwe barashima abandi baranenga, ariko ibi nicyo cyabuzemo n'abanyarwanda kugira ngo abanyarwanda batange ibitekerezo byabo ariko batikomana ngo umwe arwanye undi, ahubwo twumve ibava mu mutwe. Havuzwe byinshi cyane rero ku bigereranyo bitangwa na Nations Unies, ku bigereranyo bitangwa na Leta ya Kigali, aho bavuga bati ubukungu bwateye imbere mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bati hari ikandamizwa ry'abanyarwanda, abandi bati hari ubusumbane burengeje ukwemera. Munyarwandakazi, uruhare rwawe n'uruhe wowe gutanga igitekerezo. Ese koko iterambere mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe bavuga bati abanyarwanda ntabwo bagiramo uruhare, abandi bati ni iterambere ry'agatsiko kayoboye ubutegetsi, ariya mazu mureba yubatswe na bamwe, abandi baricwa n'inzara. Umunyarwanda arimurwa ku ngufu akavanwa mu bye akajya gutuzwa ahatifuza. Iryo niyo terambere abanyarwanda bifuza. Muduhe ibitekerezo rero hano mu nama ya UEPA irimo kubera mu mujyi wa Brighton, ku buryo dukomeza kubyirana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi b'ingeri zose zitandukanye. Namwe mushaka kuduhamagara kuri 347-465-6349 cyangwa mukatwandikira kuri ditahuka@gmail.com.
Murakoze, reka dutangire icyiciro cya kabiri cya kino kiganiro.
nkuko twabyemeranyije kuri gahunda y'uyu munsi icyiciro cya kabiri kiraba kuri demokarasi mu Rwanda n'imicungire myiza ubwo rero ukuntu tugiye kubigenza kwa dufite umuntu wadusabye kugira icyo abivugaho ntabwo abashije kugera hano turaza kumuha ijambo anyuze kuri Skype hanyuma noneho narangiza tuze kugirana ikiganiro nk'uko twatangiye mbere mu cyiciro cya mbere kugira ngo buri wese abashe kugira icyo abivugaho abatemeranywa nawe babivuge ababishyigikiye babivuge n'abandi bafite ukundi bayobora cyangwa se bafite ibindi bitekerezo cyangwa se ibyifuzo babitange ubwo rero ngiye kugerageza gushaka niba umuntu wari watubwiye ko aza kuboneka kuri Skype wifuje kugira ngo agire icyo abivugaho nawe tumuhe ijambo nongere subiremo n'ubwo n'abandi bose batwumva hari abashatse kutwohereza ubutumwa hari Facebook hari Twitter yacu yitwa EAP London bashobora kutwoherezaho cyangwa se n'abandi bantu bazanye n'abantu bari hano bashobora kubandikoreza kuri email ufite ikibazo tukaba twagisubiza icyangombwa ni ukugira ngo tugeze ikiganiro ku Banyarwanda benshi kandi tubahe urubuga muganire kuko ni urwanyu ni urw'Abanyarwanda ubwo mu kanya rero ngiye kugerageza kureba ko niba umushyitsi dufite uri kuri Skype niba ahari hanyuma ajya icyo tugezaho ubwo namwe nzo kuza kubaha urubuga ubwo munyihanganire mirota mike ndebe ko umuntu yaba ahari hanyuma tuvugane nawe Hello? Muraho muratwumva?
Ndabumva nubwo muranyumva.
Sinzi niba babumva, reka ngerageze.
Si.
Hello?
Hello?
Okay, murumvikana. Tumaze kugeza ku bantu bateraniye hano yuko mwifuje kugira ngo mugeze ku bantu bari muri ino nama. Ikiganiro ku byerekeye demokarasi uko muyibona. Hanyuma nibijyanye n'imicungire myiza ubwo tugiye kubaha ijambo ubundi ngo tubahe mubanze muvuge mwibwira abo ababumva uwo muri we ubundi bwo tubaha umwanya kugira ngo mugeze ikiganiro ku Banyarwanda ijambo ni ryanyu
Murakoze Aloyzi nashaka kugira ngo mbere na mbere mfate umwanya wo kugira ngo mushimire na chama wa Yopa shimwe na bwe mufatanije muri organization kandi organize bateguye inama yo mutumira abantu natwe muzure umwanya wo kugira icyo tuvuga kuba rero ijambo rya mbere ari ukubashimira kugira ngo mume mwagize ubushake no kwigoma mu gategura inama yahuza Abanyarwanda n'abandi bose bumva bagira ibitekerezo ku bibazo bireba u Rwanda kugira ngo bungurane ibitekerezo no gushakisha icyateza u Rwanda imbere cyane cyane icyazana amahoro kumva rero nshaka kugira ngo nongere nshimire n'abatumire bandi baje abahuye imihanda yose yabahuye muri Amerika mu Burayi kugira ngo baze kwitabira iyo nama nabo ndashaka kugira ngo mbashimire kuko uyu munsi ni umunsi w'akazi bagomba gukora ibigomye byose bagomba gukora kugira ngo baze muri iyo nama yanyu rero ndifuriza ko muri buze kugira ibiganiro byiza muri bumvikanyeho byafasha u Rwanda n'Abanyarwanda mu kugira ngo dutere igihugu cyacu imbere kandi turangize n'ibibazo dufite nk'Abanyarwanda uko yabavuze ngo yivuge rero Jenerali Kayumba Nyamwasa abandi umunyarwanda uri hano muri South Africa wahungiye abandi umuyoboke wa RNC aba rero yenda ari byo navuga ndumva nta kindi nakongeraho urakoze
mbere y'uko mugira icyo muvuga ndajya ngo tubibutse ko dufite amategeko muri ino nama turajya ngo umwe abasomere mutubwire namuyemeye
kugira ngo ntiyaba ijambo rishobora kuba ridahuje n'ibyo twemeranyije hano mu nama tube twababwira tuti mwarengereye ubwo ndasaba mugenzi wanjye abasomere amategeko twa turagendera mu nama kugira ngo tubiye ko muyemeye mbere yuko mugira icyo mutugezaho
The ground rules, there are five. The first one, only one person speaks at a time. The second one is treat each other with respect. The third one is agree to listen respectfully and sincerely and try to understand the other person. The fourth is to challenge opinions without attacking the individual who has raised them. And the fifth one is to agree not to blame, attack, or engage in putting others down. And the sixth one is decisions are reached by consensus. Do you agree with them?
In general, very ibyo rwose utabyemera n'ushaka gusenya nibwira ko dimanye n'imenyenye nabyo kandi niyo mikorere myiza ya kijyambere igezweho
murakoze ubwo mufite ijambo rero
nibwira ko ejo rero mwumvye mwambwiye ko icyo nagira cyo nabagezaho ariko ntabwo navuga ko umwanya wari mutoya akomeza kugezaho mu magambo make njyewe demokarasi uko nyumva njyewe naragira demokarasi uko nyumva ndashaka kugira ngo mbanze ndebe abantu bamwe uko babona demokarasi ubundi bavuga ko hari ubuyobozi bw'abaturage bushyirwaho n'abaturage kandi bubereye abanyagihugu abo ari bo bose ariko mu by'ukuri nuko ibyo bivugwa ahantu benshi ntabwo ari ko bijya bimera cyane cyane nko mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere bitera imbere cyane cyane ibihugu byo muri afurika aho kugira ngo usange hari ubuyobozi bushyirwaho n'abaturage ahubwo henshi usanga bamwe bafite ubuyobozi bushyirwaho n'imbunda hanyuma ugasanga kugira ngo usange hari ubuyobozi bubereye abaturage aho ugasanga hari ubuyobozi bubereye abategetsi aho kugira ngo usange ubuyobozi bubereyeho abaturage rimwe na rimwe ugasanga bubereyeho abanyagitugu ibyo rero bikaba bibabaje naho ubundi ahandi demokarasi mu by'ukuri ni ubuyobozi buba bwarashyizweho koko n'abaturage bagashingira ku muntu uba warabaye porogaramu iyo porogaramu bakumva ko ibabereye kandi iyo porogaramu kuyubaka nk'igihugu atari porogaramu yubaka ku giti cye kandi mu bihugu bindi byateye imbere bigira demokarasi n'igihe ubwo buyobozi kumwe batabwishimiye igihe icyo ari cyo cyose bashobora guhitamo gusaba ko abayobozi bahagarara bakitorera abandi kimwe n'iyo batabukuyeho bashobora kusaba ikintu cya kontabilite kuko hari inshingano zimwe zibisaba kubwo buyobozi buguma bukomeza ku murongo buturage ibyo rero usanga mbere na mbere ari za paroloma ari zo za ngombwa zisaba ubuyobozi kugira ngo bukomeze bwo ku murongo kandi abategetsi cyangwa abayobozi icyo bagiye gukora igihe binyuranyije n'intego z'abaturage bwo kuvuga muri paroloma haba harimo abatowe n'abaturage ibintu barayihakanya bakabijyana kubona niyo bamwe hirya ibintu bavuga bati ibiko bisa neza kuko abantu babiganda mujya nibibona hariya nko muri amerika ejo bundi igihe hariho biriya bintu ngira ngo bijyananye n'ibintu by'ubuvuzi kuko usanga paroloma yarabyanze kandi yenda abantu benshi bakaba bavuga bati ibi nibyo twifuza ibihugu rero bya biri mu nzu y'amajyambere ibyinshi ibyo ntabwo bifite usanga rimwe na rimwe ubuyobozi bwaragiyeho kubera amatora kandi abantu bamwe batubwira ko amatora ari demokarasi hari ubwo amatora rero ataba demokarasi ugasanga ahubwo majorite abatoye hari ubwo biganisha muri dishipu ya majorite cyane cyane zifatika aho usanga rimwe rimwe ubuyobozi bushingiye kumwumva murayumva
turakumva
aho usanga yenda nk'ubuyobozi bushobora kuba bushingiye ku moko noneho abayobozi bakaryamisha abantu bashingiye ku kintu cy'amoko atari ingereza tuburagiye noneho rero kwa abantu bakazatorwa noneho bamaze gutorwa ugasanga
alo ndumva communication sinzi ukuntu bigenze ok ubwo ni ibibazo nyine by'ibyuma ubwo ndumva naza kugarukaho ubu turaza kumusubizaho tukiri kuri demokarasi ubwo wenda twasaba wenda mu gihe ataraboneka niba hari umwe muri wafata ntuza akagira atugezaho nawe uko yumva kugira ngo dukomeze ikiganiro ubwo rero sinzi niba hari uwo nabwira nta n'uko yagira icyo atugiraho na gitoya kugira ngo tubone ko dukomeza kanongere ngerageze
Hello. Hello.
Mumbabarire nagiye gukora internet y'umuntu cyangwa wifi ariko ndabona 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 ndabona
peace dividend rero iri kiri gitoya bagatora ba world ngo rero kuzasubira mu ntambara akagenda nubwo tutamushaka nimwe mumutoye kugira ngo abe aranga niba tugira amahoro y'agahenge gatoya ibyo rero nabyo ntabwo biha ubutegetsi burambye bifatanye n'itegeko ritoya ibyo rero rimwe na rimwe abantu bakabyitiranya noneho na demokarasi ariko rero mu kuri demokarasi ishingira ku iki icya mbere liberty na freedom kwishyira ukishyura icyo bivuze ni ukuvuga iki ni ukuvuga ngo igihe uri mu gihugu ibyo ari byo byose ushobora kukibamo ushobora kutakibamo ukavuga icyo ushaka ukavugana n'uwo ushaka ukajya aho ushaka kandi ugatora uko ushaka biri ibyo nabwiye byo hejuru bitakwimvurunzirira icyo gihe ugatora ushingiye kuri interest zawe ntawe uguhata ntawe ugura amajwi yawe nta n'imbuto nta n'imbuto kubera gutinya icyo rero ni ikintu gikomeye cyane kandi iby'abantu bagura liberty and freedom nawe muri abantu batora kubera yuko liberty and freedom byigaragiye abantu bavuga icyo bashaka bagatorera aho bashaka bakavuga ibyo bifuza icyangombwa niyo nkingi ya mbere ya demokarasi inkingi ya kabiri ni freedom of choice kugira ngo noneho mushobore kwitorera umuturage umuyobozi mwishyikiyemo iyo ni freedom of choice ni ngombwa cyane atariho umuntu wo gutera agahato nta n'umuntu noneho kugura noneho kugatora umuntu kubera yuko ari choice wowe ubwawe wikoreye ariko ikindi gikomeye ni uko bagomba kuba freedom of speech ni ukuvuga ko uvuga ngo abaturage bakaba bafite uko bagomba kuba informed kubera mu gihugu cyabo ubwo rero ibyo bisaba ko mugomba kugira itangazamakuru rigaragara niyo bita fifth estate igomba kuyifominga population kugira ngo population imenye iki interest zayo population imenye amanyanga y'abategetsi population imenye neza ibibera n'ahandi kandi ishobora gukompiyaringa ibibera ahandi ni wabo igihe abantu batari informed na interest zabo ntibashobora kuzimenya ni ngombwa rero ko freedom of speech iba ngombwa cyane cyane kugira ngo abantu mbere na mbere babe informed kandi bashobore no gucenginga no gucalenginga leadership n'ibiriho igihe bidahari nta rwego rufite freedom ikindi kintu tugomba gukomera ni uko mugomba kugira inzego z'ubuyobozi zigenga ibyo byita noneho separation of power hakurikiraho government bita mu gukora ibintu bya implementation ikimplementinga policies z'igihugu kiba cyaratoreye abayobozi ariko noneho nazo zikaba regulated baba regulated nkanjye mbere na mbere na parliament parliament niyo igomba kuregulatinga ibikorwa bya guverinoma ariko none guverinoma yarenga ikarengesera hakaba ubucamanza ugomba kugira ngo bw'intervininge hagati aho ngaho igihe rero ibintu bidahari ubutegetsi nyubahirizategeko butigenga ariyo executive pararoma itigenga noneho ugasanga n'ubucamanza ntabwo butigenga ntabwo ushobora kuvuga ko mugira demokarasi hakurikiraho iki rero igikurikiraho umutegetsi afata guverinoma abakozi bayo akabagira nk'abakozi be bo mu rugo cyangwa nk'abacakara akabirukana aho ashakiye akabategeka gukora ibyo yifuza asigaye igihugu bakagisagura cyangwa bakakizabya icya kabiri ugasanga pararoma irimo abantu bashobora kugira ngo babaze ibyo bagomba kubaza umutegetsi akaba yafata n'abantu igihugu kigatera ikindi nk'ibyo mugenda mubona biba mu rwanda ukumva ngo abasirikare bo mu rwanda bari muri congo pararoma itarabigizemo uruhare ukajya kumva ukumva nk'umuntu runaka yapfuye nta muntu ubaza ibyo byose ni ibigaragaza ubutegetsi bw'igitugu ibyo rero muri afurika birahaba mu bihugu byinshi cyane ibyo niko bimeze ariko ikindi gikomeye cyane ni ikintu kireba ubucamanza igihe ubucamanza budashobora gukangara ngo bukangare pararoma buyereke bati mwebwe aha murarengesera cyangwa ntabwo urimo kubikora cyangwa ngo bugaragarize ubutegetsi ko ibyo barimo gukora bahohotera abaturage hakurikiraho iki
hari ikibazo
kimuza na interineti ikigaho turebe niba arimo yikonekitinga cyangwa se arimo araza
tugerageze bwa nyuma ubundi bwo duhe ikiganiro abandi bantu bari hano kuko bari ikibazo.
Mumbabariye ndagerageza kwihuta kugira ngo mbirangize kuko aya mujye mumbabaze. Ubwo rero nari mbagereye ku bucamanza. Igihe igihugu kidafite ubucamanza bwigenga, igihe abaturage badafite ibibazo nta handi hantu bajya barahunga. Igihe rero ubona igihugu gifite abantu bahunga, ni uko ubucamanza buba budakora. Igihe ubucamanza bukora ubundi busanzwe, abaturage igihe bageze ibibazo hagati yabo bajya mu bucamanza. Rugize ibibazo na leta ajya muri mu bucamanza bakamurenganura. Ariko igihe umuturage amenye ko ubucamanza butashobora kumurenganura, byaranze hagati ye na mugenzi we ku giti cyabo cyangwa hagati ye na leta, umuturage ahitamo guhunga. Ibihugu rero mubona bigira impunzi mujye bimenya ko nta demokarasi bigira. Ubwo rero igikurikiraho bisaba iki? Bidafite strong institutions mu gihugu ntabwo bagomba kugira demokarasi. Kuko institutions igihe ziri strong zigenga ntawe uzivovogera. Ariko none igize institutions imwe zambabwira uzivogera nta demokarasi uba ufite. N'izindi rero ziba ziri hasi yazo zirakoreshwa mu guhohotera abaturage. Ubu rero hari ibindi bindi bintu byavutse, abantu bakavuga bati igihugu gihe kitera imbere nta n'impamvu yo kureba n'ibyo byose byababwiye biriho. Bati gutera imbere byose ni icyangombwa. Ariko bashaka kubabwira ngo ikintu cya liberty na freedom hamwe na development ntabwo biri mutually exclusive, ahubwo bya mutually inclusive. Igihugu niyo cyatera imbere ku buryo bumva gute kidafite ibyo nababwiye haruguru, umenya ngo ejo kizasenyuka. Kandi ibyo murabibona, muzarebe nka Soviet Union yari ifite ibihugu byari birimo byinshi byari byarateye imbere, ariko kubera yuko abantu batageraga ubwisanzure cyaraswanyaguritse mwarabibonye. Nimurebe ibi bihugu by'Abarabu bifite oyo, murebe nka Libya. Libya abaturage bako bari bafite amafaranga babayeho neza, barawubakiye amazu afite amazi, bafite ibintu byose byangombwa, ariko kubera liberty and freedom barahagurutse bajya ku mihanda barapfa nk'uko mwabibonaga. Mwarabibona bimutse ku mateleviziyo, ntabwo Libya bari babuze imihanda, ntibari babuze amazi, ntibari babuze kwambara neza, wabonaga bafite amashuri n'abantu babo bose basobanukiwe. Ariko ukabona umuntu avuye mu Bwongereza, avuye muri Amerika, afite Kalashnikov, arimo kurasirwa ba Bengazi. Kubera iki? Kubera ko yabuze liberty and freedom. Ariko ushobora gusanga hari n'igihugu ushobora gusanga kidafite imitungo, ariko kubera liberty and freedom igihugu kigakomeza kikabaho, kandi ugasanga abaturage babo baratera imbere. Ni abantu b'Ububiligi. Ababiligi ni agahugu gatoya, nta mutungo kamere bagira, ariko kubera ko abaturage babo bisanzura, hari n'igihe bamara n'imyaka n'ibiri batagira guverinoma na leta pe. Ariko igihugu kigatera imbere, ugasanga ahubwo byiciraguriza n'ibihugu bifite za oil, bifite na za diamond, kandi bo nta butegetsi bafite kubera yuko ibintu byabo bagomba kubidibetinga bakazavanamo ikibabereye. Ntabwo rero wavuga ngo umutungo cyangwa gutera imbere nibyo byatumana n'abaturage batunganye ugasanga ukavuga ko bafite demokarasi. Demokarasi iba muri liberty and freedom, liberty to express yourself, liberty to associate nawe ushaka ko associatinga nabyo. Ibyo ni ibintu byangombwa umeze bijyanye na sustainability y'iyo development. Nashaka rero kubabwira ko mu kintu kijyanye na demokarasi ntabwo abantu bakwiye kubirebera mu matora, nta nubwo abantu bakwiye kubirebera kuri element imwe. Bakwiye kubirebera uko igihugu kimeze, niba abaturage interest zabo ari zo bashyira imbere abayobozi. Icya kabiri gikomeye cyane ni ukubera ko institutions zabo zigenga kandi zikomeye. Igihe mudafite institutions zigenga kandi zikomeye, nta demokarasi mwaba mufite. Hari abavuga bati guverinoma irahamye ifite igisirikare ifite iki, icyo gihugu cyateye imbere. Ibyo ntabwo ari byo. Igihe ubucamanza budakora, parolomo idakora, abantu badafite liberty, badafite freedom, icyo gihe ntabwo wagomba kumugira demokarasi. Noneho rero Manzi wari umbwiye ko kugira ngo interineti itari yavaho ngo uvuge n'ibintu by'imicungire. Ibintu by'imicungire, ikintu cya mbere, imicungire ya mbere ni ugucunga abaturage, ukabaha ibyangombwa, ukaba uburenganzira bwabo, ahasigaye ibindi byose birashoboka. Ni ikintu cya ngombwa cya mbere. First of all ni ukumanaginga abantu. Kumanaginga abantu rero bisaba iki? Kubaha ibintu byose human rights zisaba. iki nicyo imana yashyize umuntu gusaba freedom to live iyo niyo ya ngombwa atari hariya ushobora kugenda umuntu ugasanga yapfuye ntawuvuga freedom to associate freedom to move wherever you want to move iki ni ikintu cya ngombwa cyo accountability y'ubutegetsi y'ubuyobozi kubanza gucunga abantu bakabacunga bakabaha ibyangombwa bakeneye kwiye icya kabiri ni ugucunga umutungo w'igihugu umutungo w'igihugu rero usanga abantu benshi bisaba institutions za accountability iya mbere nyine kugana ababwiye ko ari paroloma iya kabiri mu bucama akaba n'izindi organizations zirimo kugira ngo ikintu cyo kureba kuko abantu bacunga umutungo w'igihugu ibihugu byateye imbere rero ibyo birashoboka ariko ibihugu bimwe bikiri mu nzira y'amajyambere ni ibintu bikomeye cyane umuyobozi arafata agafata umutungo w'igihugu cyose akawugira uwe njye narabibonye yena nabakurugero tureba mu Rwanda wasobanura ukuntu nka Barack Obama yagera aya Fuswamu Kagame akagira indege ebyiri nimutekereze namwe uko mpeyaringi kandi buriya nta ushobora kubibaza paroloma ntiyabibaza ubucamanza ntibwabibaza nta ndi muntu wabibaza ibyo bintu wabisobanura uti cyangwa akajya muri Amerika akarara muri hoteli y'ibihumbi 20 noneho David Cameron ari wo umuha n'amafaranga yo gutunga igiti akarara muri hoteli y'ibihumbi 3 urari muri hoteli y'ibihumbi 20 ibyo kugaragariza imicungire mibi none se igihe bakora ibintu by'ingenzi bakabikora publicly ibyo bakora privately gatinga ni cyo rero gikomeye cyane tunga umutungo w'igihugu icya kabiri ni ugucunga imibanire y'ibihugu n'ibindi niba igihugu nk'Ubwongereza kigomba kugerageza uko gishobora cyose kugira ngo gicyumye imibanire yacyo n'ibindi bihugu bituranye nabyo cyangwa n'ibihugu bashobora kuba bahagirana ariko usanga nk'ibihugu byo muri Afurika niyo mpamvu bahora mu ntambara ugasanga umuturanyi aratera undi aramuteza ibibazo biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane ko ubuzima bw'abantu barahatakariza ibyo ufasha abasirikare kubajyana muri Kongo yari yabageneye ibihumbi 5 yende 50 bagoyo amasasu baba bakoresheje amavuta ibiki byose ubwo ni imicungire mibi ariko cyane cyane no gucunga umubane umubanire yawe n'abandi muturanyi kuko ibihugu birahahirana ibihugu birafashanya ariko igihe usanze abantu batazi gucunga ibya rubanda n'imibanire yabo n'ibindi bihugu kiba ari ikibazo gikomeye cyane ubwo mujya abona nka za ambasade ndi kumwe na Jeremy Rwanda kubabwira ambasade ni ikintu gihenda cyane kandi nta n'ubusa wo gutanga nk'umusaruro ambasade ibejeje mu gihugu ushobora no kuba wakontifayinga ariko ni ngombwa ko imibanire y'ibihugu ugomba kuyicunga kugira ngo noneho umenye neza ko ibyo wari ibyo aho ngaho uwo mubano ugomba guhora kuko niho ubuzima bw'ibihugu bubeyeho iki ni ikintu cya ngombwa kigomba kugaragara mu micungire y'igihugu ubwo nababwiye ibintu by'amafaranga nababwiye imibanire noneho ikintu gikomeye cyane nuko igihe igihugu uvuga uti imicungire y'abantu imicungire y'ibintu ibyo byose bigamisha kuki bigamisha ku cyatwa uvuga kiriya cya development ariko noneho iyo development igihe ibaye ibera aho bandi harabuze kujya gusanga ugasanga iyo micungire y'igihe gihugu development ibereyeho bamwe ugasanga abandi bari hariya bameze nk'abacakara iyo udashoboye gucunga umutungo w'igihugu ngo ubereho abandi bantu bose uzana cya kintu cyitwa inequality. Inequality rero nta kimwe kintu kizana amaherezo izana conflict. Uko inequality igenda yiyongera niko na conflict igenda dukora. Ibyo rero benshi mu micungire y'igihugu abantu gusa bagenda bakareba bamwe bakibagirwa abandi. Kandi nyamara the vulnerable groups abantu bakenye ari nabo bacyane cyane abantu bakwiye kureba. Ibyo rero ni ibibazo cyane cyane usanga ari byo biteza ibibazo. Nawe demokarasi rero igomba kugendana hamwe na development. Ntabwo wavuga ngo ufite development ariko nta demokarasi ugira. Kimwe nuko utavuga ngo ugira demokarasi ariko nta development ugira. Nabyo ntibishoboka. Ni ngombwa rero ko ibyo bintu byombi bigomba kujyana. Ndabona internet yari itari yavaho murakoze we niba ari mushaka kumaza. Murakoze
kutugira icyo kiganiro. Ariko mbere yuko mabandi ijambo najya kumbabaze nibura niki mubona kugeza uyu munsi n'uyu u Rwanda iyo baruhaye imfashanyo rwagaragaje yuko bicunga neza ikindi
nabaza nababaza niyihe ntambwe mubona kugeza uyu munsi nibura urwanda rwa rwatiye muri demokrasi cyangwa se ni ibiki bibura byihutirwa kugira ngo iyo demokrasi nkuko mwabivuze ibe yajya mu bikorwa mutubwiye muri makeya kugira ngo abanyarwanda bashe gusobanukirwa ibintu bikeya mwakumva mwavuga hanyuma kugira ngo abandi nabo tubahe umwanya babaze ibibazo murakoze
murakoze manzi mu by'ukuri inguzanyo baho u Rwanda ugereranyije mu by'ukuri n'ibindi bihugu bimwe birumvikana ko mu by'ukuri bashobora kuba bayikoresha neza kurusha ahandi kuko nabyo bigaragara wayibona rero nko mu bintu bimwe bagiye bubaka amashuri amavuriro hari imihanda igenda ikorwa ibyo mu by'ukuri hari ibyo bagiye bakora kuko igihugu uko cyari kimeze kuva muri 1994 ntabwo ariko kimeze ubu ngubu ariko nashaka kukubwira ko byakabaye na byiza kurushaho kubera yuko aya mafaranga menshi iyo nguzanyo uyasanga kenshi ajya mu mijyi cyane cyane mu mujyi wa Kigali ugasanga mu giturage bitahagera bikajyayo kugira ngo abaterankunga hari aho bagenda bakabona biriya bazavuga ko abantu bubatse imihanda bakubura neza bubatse amazu muri Kigali ariko mu by'ukuri hasi inyuma ibintu neza nabi cyane iriya nkunga rero bayikoresha cyane cyane muri bintu bya propaganda bya PR byo kwiteza imbere kurusha ibintu uko byakabaye bimeze nuko iyo baza kwayikoresha neza na biriya bitaro byo muvuga ibitaro byinshi ni ibyubatswe hagati ya 1994 na 1998 yubatswe n'amafaranga y'abaterankunga igihe igeze ari imbyozi zakoraga iki gihe bagiye kwa kazi
ariko mu gihe cyaraboneka ntabwo wabwira abanyarwanda kubabwira ibitekerezo byanyu ku byerekeye demokarasi kandi ari
okay muranyihanganira noneho mvuge igitekerezo kandi ngisoze donc ibintu General Kayumba tubwiye ni ibintu byiza kandi ni ibintu okay bwana
hello
hello
yes
amarire bereshuje ariko reka ngire ngitute nashaka rero kubabwira ko muri imicungire y'aya mafaranga hari n'andi mafaranga yakaba yakoreye ibintu byinshi cyane ariko ni amafaranga nk'ayo ngayo ava mu baterankunga agakora kugira ngo abaterankunga bashimire leta y'u Rwanda ayandi ava mu misoro y'abaturage akayajyamo no kwibwa ni ukuvuga ngo niba tubonye inkunga ya miliyari y'amadolari ivuye hanze hafatwa nk'amafaranga yendeye ibihumbi 600 cyangwa angana gute akajya mu bikorwa by'intambara kugura amasasu kugura imbunda gutera ibihugu n'ibyo bintu bye ngibyo noneho ugasanga mu by'ukuri amafaranga yenda avuye hanze ariyo baba bagaragaza kugira ngo bagaragarize abazungu ko bakora neza ariko amafaranga nyayo yakaba yinjira mu nsanduku ya leta akibwa kandi agakora ibitekerezo by'ibikorwa by'ibyo ngibyo noneho ugasanga imfashanyo zisabusicutinga bya bikorwa bibi leta ibikora niyo mafaranga cyane cyane mu Rwanda baba biba nayo bakoresha ibyo bikorwa ariko noneho amafaranga y'abaterankunga akaba yagaragara gusa ko ari yarimo ibyo bikorwa naho ubundi igihugu kikaba giteza imbere kurushaho icya kabiri bavuze ati demokarasi mu Rwanda hari abavuga ko ishobora kuba yaragezweho icyo nakubwira nakubwira ngo ni zero ntabwo ushobora kumbwira uko umuntu ashobora kugenda akajya kwitoza yarangiza akavuga ngo atoye 95% nubwo ko abaturage batayizi icyo gihe rero nta demokarasi iba ihari ntabwo wambwira ko ari demokarasi mu Rwanda abaturage batashobora kwishyira mu bizane ntatangazamakuru bishobora kugira ngo ritange umurongo utandukanye n'uwa leta ubucamanza mu Rwanda bukimanza nk'uko babategetse mwumvise bavuga ngo bakimanza ngo bashingiye ku bushishozi ntabwo bashingiye ku mategeko ibyo ntibyumvikana pararoma yo mu Rwanda bayitegeka kuyindosinga ibintu bitari byo abaturage ubungubu mu Rwanda bagutegeka uwumvikana nawe bakakubwira n'uwo ugomba kwanga n'uwo ko freedom of association itabaho ntabwo rero wavuga ngo ni demokarasi ikiri mu Rwanda rero ni dictatorship ibiri mu Rwanda nayo bihuriye na demokarasi na indication nimwe ku buzima bw'abanyarwanda n'ibibera mu Rwanda byagaragaza even the strictest element of democracy bishashaka kwa ugeze
murakoze ari hano abantu bafite ibibazo bashaka kubabaza ubwo tujye kubaha umwanya kugira ngo babaze ibyo bibazo ubwo duhere kuri
ibintu Jenerali Kayumba Nyamwasa ni Padiri Thomas ukubaza kabanza kukubwira kandi ko yego nkabanza kukubwira ko nshimye byinshi rwose mu byo uvuze byerekeye munaba kwita mu Gifaransa théorie générale kuri demokarasi kandi rwose ni ibintu byiza ibyo wavuze kuri ziri ya liberté bura kwisanzura ni ishingiro rya demokarasi kwisanzura kutariho koko wa mugani nta demokarasi yashoboka ikindi twumvikanaho gikomeye naho ugira uti mu Rwanda rwose na nta demokarasi hari ni ingoma y'igitugu wirinze kujya mu mateka ushaka wari no kuvuga uti niko byamye noneho nkaba mfite ibibazo bibira aho ngaho nagiraga ngo utubwire icyo bitekerezaho haraho wagize uti demokarasi ntipimirwa ku matora ndetse ugera naho uvuga uti rimwe na rimwe nko mu bihugu birimo tubazo twamuko nkari iwacu hari igihe bya Pretoria dictature dora majorite mu Kinyarwanda no kuvuga ni igitugu cya benshi nta kibazo ndumva byumvikana noneho niba itapimirwa ku matora mu gihe tuzi ko ahandi mu bihugu batugiye utanga ingero hano amatora siyo yonyine demokarasi koko turabyumvikana ariko n'indikateri yo ikomeye cyane baheraho kugira ngo na za institution zindi wavugaga zigomba kwigenga zibashe kubaho niba tutazayapimira kuri ku matora tuzayapimira kuki icyo ni ikibazo cya mbere icya kabiri ni iki kibuza demokarasi gushinga ibirindiro mu Rwanda we wibanze ku ngoma iriho ya Paul Kagame gye rwose nakongereraho nizabanje ko nabyo ariko byari bimeze wowe kuri mukuru ubona ari iki rwose gikomeye kibuza demokarasi gushinga imizi mu Rwanda kugira nyine ngo abe ariho twanahera dushaka ibisubizo
mushobora gusubiza inzamutumba urakoze umuje n'ibibazo byanyu ndakongeye tugerageze mwihangane ndabona ikibazo cya tekinike ariko ubwo sinzi abandi dushobora kubayizamuka mu gice mukuraho mbere y'uko tuza kubona ko azaza ku gitake tukajya tutaganira ubwo nanacondo mushobora gufata ijambo
murakoze kumpa ijambo umuyobozi w'inama kuri ibi bibazo byombi by'imiyoborere myiza na demokarasi cyane cyane kuri biba bya demokarasi ndumva rwose numvikana na General Kayumba ni ibintu byumvikana hari ikibazo ngira ngo Padiri Nahimana yarakimubajije buriya wenda naza kuzara gisubiza ariko hagati aho ngaho nanjye navuga nti demokarasi ntituyivuge kuri context nyine za FPR dusubire muri
mumbabare nari mvuye ariko ndashaka kugira ngo mvuge sama atienda utubazo tubiri kuko itarajya kuba nzira ko tutaza gukomeza kushobokera Thomas nashaka kuvuga kuri dictatorship ya majorite amatora ndayemera cyane kuko nta n'ukundi kuntu ubuyobozi bwajyaho butanyuze mu matora ariko njyewe nashatse kubereka ibibazo cyane cyane bishobora kuvuka mu matora bishingiye kuri ikintu cyitwa majorite mbereka ko ibihugu byo muri Afurika bikiri mu nzira y'amajyambere batagendera ku nyungu z'abaturage ngo n'abaturage batore inyungu zabo nakubwiye uko abaturage rimwe na rimwe ushobora kumugorera n'isukari akagutora kandi isukari yanyu y'umunsi umwe ntabwo zaba arizo inyungu ze zirambye
nakubwiye ko ushobora gushyira igitutu ku baturage bakagutora mu Rwanda urabizi aho umuntu ashobora kubwira ati tora hakaba ari gutora kubera kutinya ko bakwica ariko noneho ari naho ushobora gusanga abaturage bagatora kubera yuko bashingiye ku karere bagatora umuntu umwe kubera ko ari uwo mu karere kiwabo kandi adafite icyo yamara cyangwa ushobora kuba bari mu bwoko bumwe none ashobora kwereka aho bitandukaniye ni nk'ubu nko muri Amerika Obama n'umwirabura niko bamwita uretse ko ari imvange ariko mwita ko ari black american batumvigira uriya uriya abantu abo yitozaga nabo uhereye no mu ishyaka ryabo ry'abademokarati muri ya mugore wa Clinton n'abandi abaturage basabye Obama uriya mugore baramureka hariho mu gihugu cyo muri Afurika muri iki gihe iyo biza ko ari bari kuvuga ati uyu abakomitwebwe benshi uyu mwirabura tukamutora gute ariko batoye Obama kubera yuko ari bavugaga inyungu z'ibirunza bifuza cyangwa babona ko ari we ubipuresinga mu byasobanura nababwiye rero nk'ibihugu byo muri Afurika hano abashobora gusanga nababwiye nk'igihugu cya Zimbabwe aho hari amoko abiri abashona n'abandebere usanga noneho ahubwo ndendebere kuva muri ya myaka ya Joshua Nkomo n'aba Abel Muzorewa n'abangaba Robert Mugabe ibintu byageze muri 1890 birazamba n'abashona ye bavuga bati uyu mutegetsi ntitumushaka ariko Mugabe yakomeje gutorwa kubera yuko bumvaga badashaka ko noneho abandebere nabo batorwa bibaho kugeza n'uyu munsi Zimbabwe ipfa kubera biriya ibintu bishingiye ku bintu by'amoko kugeza n'iki gihe Mugabe afite imyaka 90 n'ubejo bundi azatora azatsinda ntabwo azatsinda kubera yuko abazimbabwe ubona ko afitiye akamaro kubera yuko hano muri South Africa aho turi hari miliyoni 5 z'abazimbabwe bahunze kandi bagahunga ubutegetsi bw'iwabo ariko bamwe bashobora kuzavanga ejo bakazasubira hariya bakajya gutora Mugabe ibyo rero ndimo kwereka rero ko interests atari z'abantu bamwe batora bagatora ibyo ngibyo bigenda na yenda na kandi cyangwa n'ubwo ibyo rero bituma iyo demokarasi nayo idafite icyo yamarira abantu abari amatora nibyo ariko outcome yabyo ifite ikibazo hanyuma bambwiye ati warumbaje ariko utari wanyuze ikibazo ariko kanyuze kugisubiza internet itavaho uti bona mu Rwanda harabuze iki kuva no ku nzira ya kuva ku ngoma za cyane kuva n'icyo gihe cyose hawe rero abinyana bakubwiye bya liberty na freedom kugira ngo n'abaturage bitorere mu bashaka ndibwira ko muri za 1959 abari bayoboye Rwanda icyo gihe ari abandi iyo bareka akajyaho amatora ashinye ibyo abaturage bashakaga nari ibintu byajya kuba ariko nabo bakurikiye nabo nibyo bakoze na Habyarimana aje n'abakamarade nibyo bakoze na Kagame aje natwe netwe nibyo byabayeho ikibazo rero aho kiri ni ukubera yuko abanyarwanda nta munsi n'umwe bari bagira ubwisanzure bushingiye kuri interesi zabo ngo bashyireho ubutegetsi bubabereye iki nicyo kibazo kubera yuko ubuyobozi bwa cyane bwari bushingiye ku bavukanye inzuzi ubuyobozi bwa Kayibanda bwari bushingiye ku bakoze revolusiyo ya 1959 bumva ko bakoze revolusiyo ubutegetsi n'ubwabo ahasigaye bazabujere uko bifuza abavuze bati ibintu ntabwo ari byo batabana bataye umurongo Habyarimana ubutegetsi bwe bwari bushingiye ku bakamarade abafashe ubutegetsi kuva ubutegetsi n'ubwabo ngo bavanye ingoma ngo ingira kuko bajya bavuga ngo yari igiye guhirima sinzi ngo aho yari igiye kujya bumva bafite iyo legitimase y'ubutegetsi ko bifuza kubera yuko ubutegetsi babufashe bashingiye ku ngufu muri kudeta yabo ubutegetsi buriho ubu ngubu bumva baratsinze intambara iyo 1994 bakumva iyo yonyine igomba kuba hari legitimase bagategeka uko bifuza ikibazo rero dufite ni icyo ngicyo ni uko nta butegetsi n'umwe na bumwe mu Rwanda bwajya bwigera bujyaho bushingiye kuri interesi z'abaturage ngo babutore kubera ko bafite interesi zabo ahubwo ni uko ubutegetsi bwa buriho ari uba bwaragiye ku ngufu bushingiye yenda uko umuntu yavutse cyangwa ingufu zo yakoresheje kugira ngo agere ku butegetsi ni ikintu ashaka kuvuga Thomas murakoze
reka dushake ibindi bibazo wenda nka bibiri mbere y'uko
interesi
ibaho nyuma hari ikibazo yari ha cyo ya wacha bitekereza okay katu aye hande mbere
ye na Ambrose Nzeyimana
Mpite utubazo tubiri nagira ngo mbaze nyamwasa icyambere utubwiye ingorane ziri muri demokrasi muri biriya bihugu byacu ariko nayo mbaze niba wemera iriya principe yitwa ngo one vote one voice
One man, one voice.
Muradukima utanga bigasa nkaho uvuga ko umuturage utora nta bushishozi abafite kugira ngo yihitiremo. Donc tukaba tumufashe nk'umuntu w'igicucu mbese tubata n'abamutekerereza. Ndumva nk'ibyo ngibyo muri Afurika y'Epfo aho ngaho muri iyo iyo principe itabaho n'ubu nuza abari abazungu baba bagitegeka donc najya nkuba bitekereza kuri iyo principe ya one man one vote one voice bo ikindi cya kabiri ni mu gihe iriya matora yaba adashobotse uko tubifuza mu buryo bwa demokarasi isesuye aho iriya nanone principe ya accountability yaturuka mu gihe inzego zajyaho zaba zitakurikije demokarasi isesuye twemera iyo accountability yaturuka abantu baba bari accountable kuri bande abantu batari representative donc batatowe batanyuze muri demokarasi isesuye donc twaje kwanyu nitwo tubiri
ushobora kudusubiza bitarahinduka
murakoze rwose ikintu cya mbere ntabwo nigeze mvuga ko hari ukuntu watora umuntu atagize vote imwe ngo wenda hagire umuntu watora gatatu undi atore rimwe ibyo ntabwo byashoboka one man one vote ni ngombwa cyane ariko icyo nashaka kuvuga ni uko hagomba kubaho abaturage kumenya gutandukanya interest zabo no kuvotinga bishingiye ku marangamutima icyo nicyo nshaka kuvuga icyo bigasaba rero ni iki ntabwo navuze ko abaturage ari ibicucu nakubwiye ko igihe umuntu agufateho imbunda akakubwira ngo tora ahangaha ntabwo ari ukubura igicucu ni uko aba yagufosinze kugira ngo noneho ushyire ahangaha kandi atari washaka gushyira ubwo ntabwo ari ubucucu urwo ni urugomo akunaga navuze ko hari uko ushobora gutora utatoye n'umuntu ijwi ryawe akaryiba ubwo ntabwo uri igicucu baba bakwibye amajwi yawe watoye ukundi ibyo nabwo mbibwira ko nabyo ukwiye kuba wenda mwabyumvise kuko hari uko ushobora gutorwa bakagutora 30% ukiha 90% ubwo se umuturage yabikoraho iki kuba wayamwibye kandi wano vote one man one vote niko biba byagenze n'ubundi hari n'uko ushobora gukubita n'umuturage nk'uko nakubwiye ukamubwira uti wowe uyu munsi mu kwezi gutaha yera nzatanga mirivari y'umwana wawe manoneho umpamajwi akagurisha interest ze kandi yenda yakagatora undi muntu ahandi ntabwo byakagenze gutyo nawe turashaka kuvuga rero demokarasi ya one man one vote nibyo ariko gishingiye kuri interest idashingiye ku marangamutima ibyo nashingiye ushaka gusobanura ubu uzahaguruke utorekana kubera amarangamutima atari uko dafite azakumarira naguhaye urugero rwa Zimbabwe aho bamaze imyaka irenga 15 idolari muri Zimbabwe izo idolari ku mafaranga ya Zimbabwe ari nka miliyari idolari rimwe ukongera ugatera umuyobozi kubera yenda yuko ari umushona ugasanga miliyoni 5 ziri hano muri South Africa niho abatunze ari ukamutora kubera yenda kumufite icyo mwamuguriyeho kindi ibyo niyo ashaka gusobanura ariko one man one vote ni ngombwa ariko bishingiye kuri interest bidashingiye ku marangamutima nicyo bisaba rero nuko abaturage muri ya Liberty and Freedom muri iriya media bakwiye kwigishwa bakajya batora interest zabo warumbye hano muri South Africa niho nahera hano muri South Africa koko harimo amashyaka menshi harimo n'ay'abazungu baba bafite 20% 20% usanga bafite muri parlement ubu ngubu na spokesperson y'ayo mashyaka y'abazungu n'umwirabura kazi kubera yuko bamwe bagiye gufata amasangano interest zabo ANC zidashobora kuzitaginga bagatorera muri DA usanga n'abazungu benshi ubu ngubu bari muri ANC ariko arahanda bashobora kugenda wahagera ugasanga mu ishyaka runaka icyo babashingiyeho either n'ubwoko cyangwa n'uruhu ibintu bimwe by'ibyo akarenge bagenderaho ntabwo ari abainteresi zabo hano ujya gusanga ababahanganye cyane cyane ntabwo ari nabyo ubungubu n'abazungu n'abirabura usanga ahubwo abirabura hagati yabo ari bo bahanganye kubera interesi zabo ibyo bari hagati y'abazuma n'abambeki kugira ngo mwarabyumvise abandi abari ba ministers bazuma ubungubu abavuyemo kubera mbeki wafatanyije n'abazungu ba DA kubera ko ubona interesi zabo zarahungabanye ibyo ni byo nshaka gusobanura naho nyine one man one vote ni ngombwa ariko atari one man one vote ishingiye ku marangamutima one man one vote ishingiye kuri interesi z'abantu ibintu bya ngombwa bibubaka bibafasha principle ya accountability uyivuga gute principle ya accountability cyane cyane ya mbere na mbere kuri leta ni parolomo ntabwo nibwira ko niyo abantu batora bagatora yenda niyo babashingiye none ku marangamutima niyo byagenda gutyo paroloma ikwiye kureba inyungu z'abaturage niyo accountability ya mbere icya kabiri kugiye kujyaho izindi nzego za accountability ziba zireba n'izindi nzego za leta nk'uko mu Rwanda mbona ziriya za ombudsman nk'uko ushobora kubona nyine n'ubucamanza ni accountability ariko izo ngizo ugasanga zikorera abaturage aho kugira ngo zikorere umuntu ntabwo rero wavuga ngo niba ushyizeho paroloma warangiza gushyiraho paroloma ukayishyiraho kubera amarangamutima no kuzagira ngo izashakishe na accountability ntibizashoboka kuko ibyo yagakora byose yabikora ibintu bishingiye ku marangamutima kandi igihe ufite amarangamutima nta n'uwo wasaba accountability murakoze
reka tujye ibindi bibazo wenda abantu bashaka kumubaza ikibazo
nushaka kumubaza ikibazo cyangwa
ndi kumenya nushaka kubaza ikibazo kugira ngo amubaze ashobore mbabare gato ya
rene
hari
akeneye ijambo okay urakoze kutuganirira ibyo uvuze uburyo demokarasi igomba gukorwa cyangwa igomba kuba imeze nibyo nanjye ndabishyigikira munanyumva neza
ndakumva
urakoze kuri ku byo udusobanuye uburyo demokarasi igomba kuba imeze cyangwa igomba gukurikizwa gushyirwa mu bikorwa ariko icyo ari iki kintu uvuze cyerekeranye na n'amatora uravuga uti hari danger yuko abaturage bashobora kuvota gutora bakurikije indangamutima ubwo kubwanyu urabona kugira ngo abaturage bagere kuri ku rwego rw'aho bagomba gutora bakurikije interest n'indi bifitemo uruhare abanyepolitiki bafitemo uruhare se leta hari uruhare igufitemo cyangwa ni gute ni ibiki amashyaka ya politiki yagombye gukora kugira ngo abaturage bagere kuri urwo rwego rw'uko bazaza bumva babona umunyepolitike bakajya barebamo ibitekerezo ntibarebe aho aturuka cyangwa ntibarebe ubwoko bwe cyangwa nimba baturanye n'izindi n'ibindi byinshi icyo ni ikibazo cyanjye ikindi cya kabiri byo ni nka comment ntambwaga muri mu kiganiro watugire wagiye uvuga kenshi bavuze nka gatatu cyangwa kane uvuga ku byerekeye demokarasi cyangwa uvuga ukuntu abantu batora ukavuga ko kenshi niko muri Afurika bigenda mu bihugu bya Afurika kenshi byinshi niko bimeze ariko iyo ndebye nsanga ahubwo ntabwo ariko mu myaka icumi ishize iri imbere ibihugu byinshi bya Afurika byateye imbere mu byerekeranye demokarasi mu byerekeranye no gutora mu byerekeranye n'ubwisanzure bw'abaturage iyo urebye usanga n'ibihugu bisigaye bitaragiye muri iyo nzira ari ibihugu bitageze kuri bitanu bitandatu naho ibindi byinshi biri bimaze gutera intambwe rwose ishimishije navuga za Ghana za Sierra Leone za Namibia Botswana Nigeria Algeria Senegal ni byinshi ubwo ni byiza ko boni commentaire ni byiza ko abanyapolitike cyangwa abandi bantu bavuga ku byerekeye politike y'u Rwanda ko byiza ko tubatuvuga nibyo bintu ko handi byashobotse ko mu Rwanda bishoboka kuko kenshi yo tuvuze ngo imya Afrika no kubigenda umuntu avuga ati niko abanyafrika twabaye ntago bishoboka ni byiza ko kandi tujye abakora politike cyangwa abandi bantu barwanira yuko haba uburenganzira bwa demokarasi ko bajya babivuga kugira ngo n'abatabyumva batabifite muri bo bumve kuko ari ibintu bishoboka bakareba ko nabandi banyafrika benshi babigezeho kandi nibo benshi kuruta abasigaye murakoze
urakoze rene ibyo byose byo byakaye n'abisubiraho kampanze kwitoza cyabo cya mbere ubwo kuti igihe abantu batoye maranga mutima kuti ninde bigira interest uwo bigira interest ni umutegetsi ntabwo bigira umutegetsi abaturage ntabwo bibagirira inyungu kaduhere amatora batangiriye mu Rwanda uhereye nyuma y'ubwami bumaze kuvaho igihe cya MDR Parimahutu nibwo amatora yabaye haza kuba amatora nyine haza kuba za kamaramaka ariko ubwo butegetsi n'abandi bakuvanaho barabonengaga kandi kuko nabo bwajyaga muri dictatorship ariko aya matora aguma kuba yarimo amarangamutima ndanibwira ko n'amashaka yanyu yari ariho na ya zarunari nayo abatoraga batoraga bashingiye ku marangamutima ugasanga abatutsi baratora muri runari abatutsi baratora muri MDR Parimahutu nyamara buriya iyo biza kuvanga ugasanga abatutsi bamwe barimo gutora MDR abandi barimo gutora muri runari yenda biriya bibazo byabaye byajya guhinduka n'ubu rero ibiriho ushobora gusanga umunyarwanda umututsi mu Rwanda bavuga ati ngiye kuguma gutora FPR kubera yuko yenda Kagame ari we utegetse kandi ubwo yenda ejo baramwitiye umwana cyangwa afite ibibazo kandi agatora gusa ngo ejo ntazagira umuntu ugarukuza uza gutegeka hano ibyo rero ndakubwira ko nta baturage nta interest bazigiramo icyo gihe interest ziba iz'abayobozi kuko igihe bigenze gutyo amatora yibwe amatora yaguzwe amatora batoresheje abantu ku gahato icyo gihe nta legitimase ibirimo ngira igihe atarimo legitimase nta nubwo noneho abaturage byabagiramo inyungu inyungu zivamo ziba ari izo ngizo z'abategetsi amatora uko yatera kose ashingiye ku marangamutima cyangwa ashingiye ku gahato ntabwo abaturage bashobora kugira ngo ibyo bintu bishoboke wabuze rero ibyo bintu byahinduka gutya uko ibyo bintu bihinduka ni ibyo nababwiye itangazamakuru abaturage bakigishwa civil society ikigisha amashyaka agakompitinga openly noneho Thomas agahaguruka akagenda akageranya bwicongo ize agahagarara na diki akamutsinda kandi yenda hari abatutsi manzi cyangwa n'undi uri aho ngaho agahaguruka akagenda akagenda ibyumba akahatorerwa agatsinda yenda ati maki ari we uhavuka ibyo ni byo bigaragara ko byashoboka abaturage rero igihe babigishije abaturage igihe abantu n'abategetsi cyangwa bashaka kwiyamamaza ubahaye umwanya bakiyamamaza bakabwira abaturage icyo bashaka ibyo bintu birahinduka ikibazo rero mu Rwanda cyangwa n'ahandi hamwe ni uko usanga aho kugira ngo abaturage babigishe ibintu byangombwa habunyura bigishe ibyo by'amarangamutima nk'uko nakubwiye ubona nyine nka Obama ashobora gutsinda bariya abazungu ni uko abaturage batarebaga amarangamutima barebaga interest zabo hanyuma ikindi wari uvuga uti muri Afurika uti ibintu byarahindutse nibyo koko ndabyemera muri Senegal muri za Namibia wakongeramo na za Botswana n'ubungu na Mozambique yana hano muri South Africa ariko rero mugenzi nashaka kugira ngo rende nawe ubanze urebe hariya muri South Africa uvanye mu Senegal abasigaye iki uvanye mu Senegal na Ghana abasigaye iki none se muri Central Africa uvanye wavanamo iki igihugu kuvuga ati muri region yose muri Central Africa igihugu navugamo ni ikihe ise muri East African region uvanyemo Tanzania hasigaye iki yenda hano no muri Southern Africa ubu niba ari mwagahenge niho wakuti yenda muri Southern Africa yenda ngo wavana mangora abandi nibura Yesu afite kuba meze. Ibibazo rero ibihugu byinshi kuko byo muri Afurika biracyari inyuma cyane, ariko nk'uko wabivuze dukwiye no kwe kugonayizinga abo ngabo bakora neza. Rene nanjye ndabyemye, nubwo hari ibyinshi bitameze neza ariko hari n'ibimeze neza nabyo dukwiye kugonayizinga. Ni byiza kandi ko biba yizinze, nanjye ndabyemera. Murakoze.
Komera. Ya, ibintu rwose wavuze ngirango 90% turabyumvikanaho, cyane cyane kurebana na demokarasi n'imiyoborere myiza. Ariko kubera ko abantu kunze kugura ko kuri iki ngiki cy'amatora, ndagira ngo nanyigire icyo mbivugaho. Nibyo ubundi ari ibishoboka abaturage batora programme y'umuntu bakavuga ati turabona iyi programme baduhaye yizageza igihugu cyacu imbere. Ariko nanone nk'uko mwagiye mubisubiramo ko bagomba gutora inyungu zabo, inyungu z'uwo muturage nizashyira imbere. Arakubwira ati iyo ni intoro y'unguyu niba uzazana imihanda iwacu, niba uzaharanira kuzana amashuri iwacu. Ntabwo bimurebe byo kujya kuvuga ngo azajya kuyajyanira ku bandi. Icyo gihe rero we yarebe izo nyungu ze n'izo ngizo. Niba tuvuga byo ku Banyaburayi, wenda nibyo nabivuga nk'umuntu wenda wigeze kwiyamamaza aho twajyaga tujya gucurika inzoka. Naba Banyaburayi biriya bintu ubona bajya gushaka amafaranga bagakora mobilization fundraising agira ngo azakore publicity abantu bamumenye bamutore, nta kindi nabyo ushatse bavuga ko ari uburyo bwo kugira ngo agure ayo majwi ku bundi buryo. Ibyo ntaho bitaba rero, ahubwo njyewe icyo mbona gikomeye cyane ni uko abantu bagomba kubanza kwemera kuri iyo principle y'umuntu ijwi rimwe, umuntu ijwi rimwe. Ibyo noneho hagashaka uburyo bwo kubikosora. Niba dusanga abantu batora bakurikije amoko, niba bakavuga bati izi ntebe arizo zizagira iyo demokarasi yose uko yakabaye, ariko kugira ngo abandi batazaburiramo dushake uburyo bwo kubikosora, nanone hazajyeho ababahagarariye kuri ubu buryo. Yego Kigali barabikora, ko bakora ku bindi babikora nabi, kuko n'abajya kuri lisiti ni abamaze gusigwa amavuta. Nta demokarasi iri aho ngaho mu ishyaka ubwaryo ngo rizi kubwira ati aba bantu nibo bakandida bacu. Jana babyana bananiye bakavuga bati igihugu mu ishyaka ryanjye mbona ntatorwa, ngiye kwiyomeka ku ishyaka riri ku butegetsi ugasanga ari CFPR iriho n'abari se yabo muri za mu yandi mashyaka nka ziriya za PDC. Ariye ntabwo yizwa PDC banze yahindutse ubu ngubu yitwa ni parti zirimo kandi cyangwa se n'iriya y'abayisilamu, ugasanga zose zahisemo kujya kuri lisite aho ngaho baribo babanze gusiga amavuta. Naho ubundi umuntu yashyizeho ishyaka agomba gukoreshaho imbaraga zose zo kugira ngo azatorwe, kugira ngo azitoreshe. Mu kwitoresha rero hazamo n'ibyo bintu byo kuvuga uti ahangaha ndabona abarimu aribo bazamfasha, ndabona abahinzi nimba ha mesaje ingiye aribo bazamfasha, ya amarangamutima akaza. Ariko wasanga hari abatabasha gutambuka kubera ibyo bibazo byatwokamye, ukaba ufite uburyo bwo kubikosora. Ndatanga urugero by'ibintu byakoze bibahariye mu ntuzo muri Zaliban. Bakavuga ati nitubona perezida abaye umuhutu, minisitiri w'intebe azabe umututsi. Perezida nabo umututsi, minisitiri w'intebe azabe umuhutu. Ariko nanone baturutse muri ayo matora ataruza kuvuga ati noneho ndaza gushyiraho uko nishakiye. Nibyo bishobora kuba byakosora, hakaba demokarasi, umuntu wese akagira ijwi, ariko ntihagire n'abandi baza kurengana, baza kugira ngo iriya dictature dola majorite twavugaga izazi bakandamize. Icyangombwa mbisubiremo wabivuze rwose ni ubwo kurera abaturage education, ugakoresha ibyo bya ibinyamakuru, ugakoresha civil society, ugakoresha abantu bakabwira ko ibyiza ari ugutora umuntu uzabagira akamaro. Iyo uvuze ingirakamaro nakubwiye ko umuturage abyumva, we afite uko abyumva ku buryo nawe icyo gihe aba yatoye uko abyumva, aba yahisemo ikibi ni ukujya kumutorera umuntu, ariko ukamureka akagira icyo cyo guhitamo. Ikindi na twavugaga kuri biriya bintu bikunze kuba mu Rwanda ubwabyo kujya gutoranya abakandida cyangwa se n'abajya kwiyamamaza, uhereye no mu nzego zo hasi ukavuga uti ndashaka kujya kwiyamamariza umwanya w'ubujyanama cyangwa se w'ubuserire, bakakubwira bati we ntabwo wiyamamaza.
bakakubuza bakabwira ati we ntabwo ushobora kwiyamamaza hano ejo nta kigenda barakubuje bati we ntibagushaka utari wegera n'imbere y'abaturage ibyo nibyo bintu bigomba gukosorwa umuntu akaba afite ubushake bwo kwiyamamaza ntagire ikimuhagarika kindi uretse ayo matora y'abaturage ikindi mwavuze biriya bintu byo kwiba amajwi bafite ayo mayeri yose yo kujya kugendamo bakajya guterura amazabirote bakagenda bakarundamo z'abantu batatoye abandi batowe bakajya bakabivanamo abandi bakajya kubatorera ibyo nanone harimo bwa bya bindi byo kujya kurera abaturage no gushaka abahagararira ayo matora kuva bagitegura amatora bakijya bagifata za birote bajya kubarura abo bantu bose bakaba bafite uburenganzira bwo kuba bahagarara bagakurikirana uko ibintu bigenda mbese ibyo bya fraude bikabanza bikavamo ikindi ni ibyo byo kuvuga ngo gutora abasirikare bakuri hejuru bakuvuga ati tora hano ibyo bintu bakavuga ati bivuyeho turashaka demokarasi naho ibisigaye byose twavugaga bamaze kugira ubwo burere bamaze kugira n'uwo muco wo kuvuga uti genda tora uwo niwe mbereye ku mpamvu zanjye izi n'izi hanyuma basanga harimo abazaryamirwa bakabikosora ibyo bintu rwose yaba ari demokarasi abantu bagombye kuba bamenyera ikindi wenda ubwo ngifite ijambo twari twavuze biriya bintu by'imiyoborere myiza wenda ashobora gufata ikigereranyo cya ziriya za banki mondiyale za IMF ibintu babanza kwibandaho cyane cyane nabyo nyirabo jenerali Kayumba yabivuze ni ibintu byerekeye byo kugira ngo abantu bagire uruhare participation bikaba bishobora kuvuga ngo abadamu abagabo bose babashe kujya bagira uruhare mu kujya gufata ibyemezo muri icyo gihugu bakavuga bati turashaka yuko habi igihugu kigendera ku mategeko yabisobanuye biriya bintu byo gutandukanya inzego z'ubutegetsi biriya bintu by'ubucamanza bwigenga biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane uwarenganye akaba afite ahantu arenganurirwa ntibavuge ngo ubwo agiye kurega kanaka urubanza ruracibwa atari yagira ntagira niba ubwo yakoze icyaha kanaka ntabwo azakurikiranwa bakavuga ibintu bya transparency ibintu byose ibyemezo bigakorwa ku buryo buri wese nta kuvuga ngo hari ibyo bibyemo hari ibintu bamuhishe bakagira ibintu bya responsiveness bakagira ibintu ariko nkivuga muri ibyo bintu byose ya uragarutse nari ntari narangiza ndavuga ari ikintu gikomeye kiriya kintu cyitwa ruswa mu miyoborere myiza ikintu cyitwa twebwe twita ruswa ariko ngiye nakunze kuvuga ko nzajya nkoresha ijambo rya corruption cyangwa corruption kuko ririmo ibintu byinshi ikintu cyitwa corruption kirimo gutanga inyoroshyo nyine biriya bituma ukwa ubwayo kirimo ibintu byo kunyereza umutungo w'igihugu embezzlement kirimo ibintu byo kujya kwiba no kwiba amajwi nabyo birimo ntuza biri muri nabyo muri nabyo biri muri iyo ntuza muri corruption ikintu cyo kugira ibikangisho uti nutayampa nawe shaho nzakugira gutya nutayampa yanjye cyangwa se nudakora ibingibi nda umwanya ndabutwara cyangwa se mwene wanyu nzamugira ibi n'ibi bya chantage cyangwa se blackmail bakavuga ibintu byo ku abide pouvoir you abuse ubutegetsi bwawe ibwo ubwabyo ni corruption ibintu bya favoritisme kwirebera intuza inshuti za ibintu bya nepotisme byo kuzamura bene wanyu ibyo ngibyo ni ruswa ukazana ibintu bya clientelism abantu bose bagutira imbuto nkurikira mwebwe ahangaha ni bagahinduka abagaragu bawe ibyo ni ibintu bitajyana n'imiyoborere myiza kandi wareba neza akareba ibintu muri uru Rwanda rwacu yasanga ibyo bintu ari byo byiza na ibyo nashaka gukora kuri komantere kuri izo ngizo wenda nkareka abandi bakagira icyo bavuga murakoze
murajya kugira ngo mpe abandi bantu bayane ngo bitabe ijambo
nagusabaga Aloyizi kugira ngo ngire akantu gato ko kuvuga ku byoherezwa yari amaze kuvuga
okay
je reve ndashaka kugira ngo ngushimire nawe intervention yawe ariko nyine biriya bintu byo bavuze byo mu matora cyane cyane ukuntu abantu batorwa n'ukuntu abantu bajya ku maliste ejo bakaba badepite biriya cyane cyane kwa mu Rwanda ikibazo kiba kiri muri internal democracy y'amashyaka igihe ishyaka ridafite internal democracy ubwaryo ndani nta ntabwo ryatanga demokarasi mu gihugu niba uvuze uti Kayumba namushyira kuri lisiti kubera yuko yenda izina rye ryatanzwe na Gervais ariko ritatanzwe n'abaturage bo mu Kinigi hari ikibazo ntabwo njyewe nzajya muri paroloma mpagarariye abaturage bo mu Kinigi nzajya muri paroloma mpagarariye Gervais wanshyigikiye kuri lisiti aho rero hari ikibazo uko byakagenze ubundi bakavuze bati abantu bo muri tuvuge mu ishyaka rya PSD bashaka guhagarara mu Kinigi ni bandi akabaza abaturage bo muri PSD yenda icumi bakajya mu Kinigi bakitoza abaturage bo mu Kinigi noneho uvuyemo akareba uzajya kuri lisiti ya PSD aho ngaho ku marisiti yawe niho azava muzatanga abantu 20 abo ngaho akareba ajya ku marisiti ariko mu Rwanda uko bimeze barahaguruka nziza akazana amazina angahe ngaramba akazana angahe musona akazana angahe yewe bakazana nayo mashyaka atari na yabo abo akareba ajya ku marisiti akaba azabanye lisiti bariya rero ntabwo ari abadepite b'abaturage ni abadepite b'abantu bashyize ku marisiti nayo yita ko ari abadepite ba FPR ntabwo ari byo ntabwo abahagarariye na FPR ubwayo uretse no kudahagararira n'abaturage mu ndimi na FPR ntabwo abahagarariye kuko bava muri FPR ubwayo bajya kumva bakumvakana ko ari kuri lisiti ntabwo baba bazi nuko aba yarigiyeho ikindi Gervais kiriya navuze ni icya abahagarariye amatora komisiyo y'amatora niba ufashe umuntu umukavuga ngo umuyoboke w'ishyaka runaka uzwi wirwa akadeningesha ukamubwira ngo niwe ukuriye amatora kabiriya byakarangwa uwari komiseri muri FPR ukamubwira ngo niwe uzongera akaba komiseri wa electoral commission ubwo se wumva ni mashyaka azamenera iki ubundi ahandi bafata nk'umuntu wari umucamanza uburuzwi wagize inararibonye ubutahemuka wigize afata agakora imanza yenda agacimanza akararama agacimanza uko zigendera ku mategeko umuntu nk'uwo niwe bakuyobora amatora naho mu Rwanda bagomba gushakisha umuntu ukomeye mu ishyaka runaka muri iki gihe ni umuntu wa FPR akaba ari ugomba kuyobora amatora niyo mpamvu rero mu matora yonzi 2023 wasangaga hari ahantu bamwe bakubwira ngo FPR ngo yabonye 120 yabonye ngo amajwi 105%. Ibyo ni ukuvuga ko n'abari batandutse ku malisiti batoye ibyo rero nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ariko rero kugira ngo nshimange ibyo Gervais yaravuze igihe ishyaka ridafite demokarasi indani nta nubwo byatanga demokarasi mu baturage akoze
murakoze reka duhe ijambo umutegarugori hano kandi mbabareye padiri nicuje icyo cyaha
murakoze kumpa ijambo afande ni Jean Umurefa afande nagira ari akabazo nendaga kubaza ariko se akawe gusa harimo n'abandi bari hano na kwitabaza kugira ngo ubishoboye abinsubize ibintu byo ko bya demokarasi itarabaye mu Rwanda ntago byabaye ejo cyangwa ejo bundi ni ibintu byabaye kuva kera ibyo byose mwagiye muvuga byaranzwe no mu bindi bihe yemwe si no mu Rwanda gusa wenda naha n'ahandi hose birahari ariko mwambwira abandutse ubukuru n'abandusha ubumenyi mwambwira impamvu ibyo bintu ikibitera that's one two ni impamvu ki ibi bintu bikomeza kuba andi abantu bakabirengaho ntibabikore ejo bikongera bikaba ibijo bikabirengera bikaba noneho ubu ngubu
tugeze ku ruhe rwego cyangwa se twakora iki kugira ngo ibyo bintu bihagarare burundu, kuko guhora tubiririmba cyangwa se kubivuga nta nicyo bizatumarira cyose tubishakiye umuti kugira ngo nibyo.
Urakoze kumva ijambo. Nanjye nari gukurikira Jeanne nga muri iyo stance, kuko nicyo kibazo na kare nabajije, ariko uko nsubije nabishimye. Ariko nagira ahantu hongereho nka kuri Jeanne abivuze, noneho reka mbivuge nanjye ngerageza gusubiza kubera ko ari ikibazo natwe kiduhangayikishije cyane. Hagati aho ndabibutsa ko mu ishyaka ryacu dufite amategeko ingingo ya kabiri avuga yaduhaye izina ngo twitwa abataripfana. Nkuko twemeje kuvuga ibyo dutekereza, abandi batabyumva bakadutuka ntacyo bitwaye, cyangwa tukabiganiraho nk'uko abavandimwe bavuga, wenda tukazabona igisubizo. Kira kibazo Jeanne abajije kirakomeye, nanjye ndakibaza cyane cyane ko ikibazo cya demokarasi nyine, nubwo Kayumba yavugaga ati ni amatora ya demokarasi ashingiye ku marangamutima, ndagira ngo mpera aho ngaho mvuga ko iriya formule iriya demokarasi ya formule one man one vote ubwayo ariyo niyo yabaye ikibazo bwa mbere mu Rwanda muri 59. Noneho ariko nkabanza kuvuga ni ariya jambo marangamutima ubwo ariyo si ikibazo, kubera ko amarangamutima niba ari byo sentiment mu Gifaransa turayazi. Amarangamutima ni umujinya uterwa umuza mu muntu kubera injustice ahuye nayo, n'ubwoba kubera danger ubona, n'agahinda kubera ko watakaje cyangwa se wiciwe, n'ibyishimo iyo hari impamvu zo kugira. Ibyo rero ntitwabikondana. Umuntu atoye kubera ko afite ubwoba, agatora uwatekereza ko azamuha security, ni mu nyungu ze rwose. Nibyo nashaka kubwira Kayumba, niba hari undi arakariye kubera ko yamurenganyije, agatora uwatarakariye ni mu nyungu ze rwose. Ahubwo biriya twita amarangamutima nabyo tubizane. Ikibazo nyacyo mu Rwanda ni kihe? Ikibazo nyacyo Kayumba atangiye atanga urugero muri Zimbabwe, nari natangajwe nuko atatanze urugero mu Rwanda, ariko yaje kubikosora bigarukaho. Ikibazo kiragaragara guhera muri 59, abatwa tubavuga rimwe na rimwe twabibutse, abahawe ubwenegihugu bo ntitujye tunibuka ko babaho, kihagaragaye hagati y'abahutu n'abatutsi cyane cyane guhera muri 59, aho nyamwinshi yafashe ubutegetsi kuraho ingoma ya cyami. Iyo context historique ntidushobora kuyibagirwa. Nubwo jenari yavuze ngo nta batutsi bari muri ba nyamwinshi muri ba rubanda rugufi nabo bari barimo, ahubwo ikibazo cyaje guhinduka ikibazo cy'amoko gite, ko icyo gihe muri rubanda rugufi nanone abatutsi wenda umuntu ntabwo kuba ari benshi, ariko barazwi nabo bari muri ya muvanse ya rubanda nyamwinshi. Kwemeza twese ko ubutegetsi bwa cyami bwari bufitwe na minorite, icyo gihe abatutsi bavugarwaga nka minorite, barabutakaza nyine kubera iriya demokarasi ya one man one voice. Noneho bibona cyane cyane bari ku butegetsi, ntavuze abatutsi bato bato wenda bari no mu gihugu nta kibazo, bibona bari hanze rwose y'ubutegetsi completely. Ibyo nabyo ntitwabyibagirwa n'amateka simbihimba, ahubwo nibyo abantu bakwiye kuganiraho. Abo ngabo babigenje gute? Neza ko general bitamubabaza rwose. Turibuka tweze ibitero byo gushaka gufata ubutegetsi ku ngufu byabitwaga inyenzi, byahagaze byatangiye muri 1932 bigagarara muri 1638. Igitero cyo muri 1990 general yari akirimo nacyo ni bene icyo ngiye kuvuga, kuki twebwe tugomba kuba hanze y'ubutegetsi? Ibyo sinabijyaho impaka byakumvikana. None iyo violence dore ikibazo rokiraho. Iyo violence ya minorite yigizwe hanze y'ubutegetsi ni ikibazo gikomeye. Ariko uko kwigizwa hanze y'ubutegetsi nicyo kibazo nyakibazo. Bizagenda bite bora ikibazo? Bizagenda bite kugira ngo le droit des minorités zubahirizwe no muri ya demokarasi one voice one man one voice? Bizagenda gute ngo ubwinshi bw'abahutu mu gihugu, sinzi niba bakiri benshi ariko mwibuke n'ibyabaye, ngo reka tubye ko bagihari bajye bavuga ngo barabyaranye mbibona muri commentaire ngo barapfaye kongera akabyara. Ariko nabo tutaka gataho tuzi ko bapfuye nuko byagenze, donc bashobora kuba bakiri minorite mu byerekeye umubare. Byagenda bite ngo ubwinshi bw'abatutsi butabamenase bw'abahutu butabamenase ku batutsi, ubuke bw'abatutsi ntibutume bahezwa cyangwa ngo bicwe nkuko twabibonye nabyo mu Rwanda? Ikibazo nyakibazo nicyo, nta mpamvu yo kugica ku ruhande. Niho rero twe mu ishyaka ryacu muri iminsi turi gutekereza dukwiye kubona formula ariko ya demokarasi, ni ukuvuga abaturage bagahitamo, kuko hari ibindi bihugu tuzi byagiye bibona solution nk'i Burundi general acyumvara aracyahari okay ni Burundi ejo bundi bageza aho babiganira murabona amanyanga ari mu Rwanda ngo ntamoko akibaho ni Burundi bari barabikoze ndetse kera cyane byarantangaje ejo bundi bagiye kunegosiya rusha ariko bagabana imyanya bahereye ku bwoko kandi cyanditse mu iranga muntu hageze imyaka 100 ngahe bo byaje biri ambona anikibaza se bazahora bahura bati abahutu ni bangahe abatutsi ni bangahe bagomba kujya mu butegetsi nkumva twari dukwiye kubona formule yatuma habaho demokarasi ituma ari amatora nyine wenda adashingira ku marangamutima nkuko Kayumba yabivugaga ariko noneho bikaba institutionalize nibura panda entertainer wenda nko mu gihe cya dore tumaze imyaka 25 presque mu ntambara n'abantu bafashe igerageza ry'imyaka 25 ntabwo nababwira formula zo turi gutekereza kubera ko tukiganiraho n'abandi kandi igomba kuba miliyoni ariko twifuzaga mu byukuri ko abantu batorwa nibura mu myanya itorerwa irya public myanya itorerwa presidency ya republika inteko ishinga amategeko tukareba ikintu twahambiranye abahutu n'abatutsi panda 25 bashaka kujya batora makuru presidency muri etazini kuki batora president na vice president kuki abo bantu tabahambiranya neza ariko nanone ububasha ukabubaha kugira ngo utamara gushyiraho babiri umwe agakora kuburyo higikundi bakagira soruriye umwe yatsindwa n'undi bikaba birarangiye abo bantu bagafatanya hanyuma bagashyiraho guverinoma bumvikanye mu gisirikare general uko kimeze muri ho komando bakabyumvikanaho hariya n'ahantu h'ingenzi hari ikizere abaturage mu badepite ahubwo byakwikora kuko niba njyewe ndi umuhutu nkumvikana n'uyu muvandimwe w'umututsi tukaba turi kuri liste ari tike ya babiri bakazutora twembi ibyo byo byabo byatunganye nta kibazo byabiteye bifite amakuru hano ugomba kwiga n'ibibazo by'abatwa n'abandi mbo icyo cyose sibo baduteye ikibazo abateye ikibazo ni intambara y'abahutu n'abatutsi kubera ubwinshi na minoriti njye nuko mbyumva iriya formule muretse tukayishakira hamwe tukayibona kandi birashoboka ntibyavuza kuba demokarasi kuko abaturage batora kandi ikibazo tukaba turagikemuye abantu bakijya bimfaka iyo solution ntabwo ari dogme nubwo ni umupadiri ntabwo uri kuvuga ibyo muri bibiliya noneho ndi kwivugira igitekerezo murakoze
akabazo kamwe just one question
muwe mutwagana gato yari cyo bano bwana marabasha kubaza ariko tubahe ijambo hanyuma turereze undi muntu uri manu
akabazo kamwe gusa gashingiye ku magambo maze kuvuga ikibazo cyanjye kishingiye ku bintu by'ubwoko bahutu abatutsi cyangwa se abashya bitewe n'imyaka ubu hamaze gushira imyaka myinshi abantu bagerageza kwibagirwa abo bari bo bitewe n'ubutegetsi buri mu Rwanda ubundi abantu barashakanye tugiye tubyara n'abahutu abahutu babyara n'abatutsi abantu ntago bagitandukanywa n'ukuntu basa nk'uko byiswe n'ababiligi according to history anyway nk'uko history bivuga ubu iyo gitekerezo uvuga usanga muzabwirwa n'icy'abatutsi n'abahutu
ntigusubiza cyane buriya urebye mu ngabo za Kagame muri ho komandoma harimo abahutu bangahe
ntago ndi mwukureba muri urwo rwego ndavuga kuri jye nawe nk'ubu ngubu wabwirwa n'ikigo ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi
ibyo rero c'est une option politique mbwira ukuntu abarundi babimenye hashize imyaka irenga 30 barabikwiye mu irangamuntu ejo ubundi bagabanye imyanya ko batibeshye
ariko ngendimo ndabivuga mu rwego rwa logique n'abantu bigishijwe nko muri iki gihe turimo namaze tuzabakuraho tuzakusha DNA tuzabwirwa n'iki umuntu n'umuntu
guhakana moko n'ubundi buryo bwo kwinstara injustice mu Rwanda
ntago mpakana
ngo abantu bikubire abanyarwanda baraziranye mu byukuri bese general ko azavuga ko n'umuntu yabigwe n'iki bese ko twabiganiraho ariko ari gihe twabituzuma twasanga twibeshye ko tutarigera tubona nayo yabibwiwe n'iki
urumva gihe ikibazo cyanjye
oya ni ukuvuga ni ikibazo cyoroshye mu by'ukuri ni dialogue ariko ntacyo
bitwaye
ndumva ntacyo bitwaye
urakoze
reka mureke duhe Rwanda Kayumba asubize hanyuma duhe umutegarugori hano nawe
murakoze ikibazo cya Jeanne yaravuze yarabajije kandi numva pati
Ndeka jane ayo akibaze kimwe kindi cyongeye wanyuma mu bisubize cyane. Icyo nashaka kuvuga ntabwo mbaye satisfied n'ibyo unshubije ariko ndakubwira impamvu kuko yewe nkurikije uko imyaka maze kuri isi n'igihugu nabayemo n'ibyo nagiye mbona nasanga actually umuhutu n'umututsi nta nicyo dupfa uko buri abantu bafite ibyo bapfa ntibashakana ushaka kumbwira umuryango mu banyarwanda ushobora kuvuga ngo mu muryango wanjye wose nta mwana w'umuhutu urimo nta maraso wenda yo ngayo twabonye na maraso y'umuhutu cyangwa se umututsi urimo ibintu byagiye bikururana bikururana nabyo bituzanira ibibazo igihugu tukirimo turi abantu b'amoko atatu ariko iyo ugiye gutekereza twese turi abanyarwanda kuba umuhutu si icyaha kuba umututsi si icyaha kuba umutwa si icyaha ahubwo noneho hari icyo nababaje nti twakora iki njye cyo inama wenda navuga nuko icyo twakora nuko nukureba igihugu cyacu n'abantu bacu nk'abanyarwanda ntibizatubuza kuvuga ngo ndi umuntu cyangwa ndi umututsi kuba umuhutu ntabwo ari icyaha n'unyita umuhutu yese ndi we nta bice binatwaye none se amo ko ushobora kuvuga ngo ndi umweza ntunyice cyangwa ngo ndi umwungura cyangwa ndi iki ntitubipfe you know ni ukuvuga ngo nuko ibi bintu tugomba kubitekereza ko nibyo bintu bigenda bidukururira ibibazo tukarinda tugera aho tugomba kugera niturebe twirebe nk'abanyarwanda b'amoko atandukanye cyangwa se clan zitandukanye ariko zifite igitekerezo cyo kugira ngo twivane mu bibazo turiho turagira ko nitukomeza kwibanda kuvuga ngo uyu ni umutwe uyu ni umututsi uyu ni umutwa amen tuba hanze for instance wenda tugiye nko mu Rwanda yo njya bitugoye ariko nkangaha ndi mba uba uba mu France ufite bamwe bafite abana nanye mfite abandi iki kibazo cyo kuvuga ngo umuntu n'umututsi ntibanacyumva na rimwe ni ukuvuga ngo iyo abantu batekereje igihugu cyabo bakavuga ati turi abanyarwanda duhora dupfa ubusa nta kintu na kimwe tugeze nta kintu kizima tugere turarwana minsi umwe agapfa undi akavaho undi agapfa undi agapfa ntabwo tuzahora tuvuze induru cyangwa umwe yitana ba mwana reka dufatanye turebe first of all ikintu kibitera nicyo kintu cya mbere ni impamvu ki ibi bintu bihari byazanywe n'iki ubu tugiye kureba ibi byo hejuru twaba umuntu wo kuvuga ngo nk'uburwayi umutwe ukwambi kinini cy'umutwe ariko noneho wenda igifu cyaracize ari nacyo kiriho kiranyica ntuvure igifu nzapfa ariko noneho nureba ikintu kitera izi mpamvu ukagishakira umuti ibi byose bizashira kandi ntabwo ari ibintu biri kure it's a matter of time kubona ko abantu barambiwe guhora barwana kandi bapfa ubusa
ndongeraho akantu gato gusa kuko yavuze ko igisubizo namuhaye kitamunyuze ntabwo ndi kuvuga ko kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi ubwabyo ari ikibazo ariko niba mwibuka deba twagize hari ahantu twashyikaga akavuga ati kuki demokarasi idashoboka generali we akavuga aracyatwumva ati hari amatora ashingiye ku marangamutima atanga urugero muri Zimbabwe tugera no mu Rwanda guhera muri 1959 ntibyari ikibazo kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi ariko byabaye cyo noneho ntidushobora kubona igisubizo tuvuga ibyo bita mu gifaransa rodovoire uko byakagombye kugenda kugira ngo tubone igisubizo tugomba kureba n'amaso yacu ibintu byifashe bite niba ku mu butegetsi kwikubira ubutegetsi hashingiwe ku bwoko byarabaye ikibazo byatwishe abantu barenga miliyoni ntabwo dushobora nta burenganzira dufite bwo kuvuga ko atari ikibazo icyo kintu voilà nibyo naho ubundi kuba umuhutu cyangwa kuba umututsi niba hari abo bigaburira simbizi nta kibazo byakagombye gutera wanavuze ko twashyingiranye abantu babirebye niko bimeze twarivanze bihagije ubwabyo ariya maraso siyo kibazo ikibazo kiri mu kwikubira ubutegetsi hashingiwe ku byo we yitwaga amarangamutima twabireba neza tugasanga n'amarangamutima ashingiye ku bwoko none se tubireke ngo nuko ari ubwo nuko reka noneho niba ariho hari ikibazo nicyo cya mbere tugomba kumvikanaho kandi abanyarwanda ntibashaka kubyumvikanaho niba ari cyo kibazo tugishakira umuti
murakoze reka tuye ijambo Rwanda Gervais nawe yagiye tubwiraho ubundi bwo ari ubundi bwo tubwira ngo Kayumba ajye turangize tujye ku bindi
murakoze kumpa ijambo twakomeje kwibanda kuri iki kibazo cy'amoko arahari kuri iki kibazo cy'amoko ngira ngo hari ibindi twirengagiza impamvu nyamukuru iza aho ngaho ni ikintu cyitwa ubutegetsi iyo habuze ibibazo byitwa identity birakagira imana kubera iki igihe cy'ubwami wenda tuzabigarukaho ejo tuzabigarukaho hari intambara z'abega n'abanyiginya ukavuga bose n'abatutsi ariko byabigeze bishatse kujya ku butegetsi bikarenga noneho bakavuga bati abarwanira ubutegetsi ni abangabo abahutu bashira hamwe muri 59 baravuga ati duhitse ubutegetsi bwa cyami bari kumwe bamaze kubuhirika bigeze muri 65 n'utundi dushaka twari duhari nta cyari gihari basigara noneho batemana ubwabo niho haje ikibazo kibakigana abanyinduka biracyamba muri bwa butegetsi ni za identity turimo kuvuga biragenda bigeza muri haza ku deta mwahoze muvuga yo mu 72 pardon abasirikare baraho ngaho bise ngundi camarade ingoma yahirimi hari bangahe basigaye bakiba camarade bakiraho ngo bakiri kumwe tabo ikintu cyari cyagaragaye nuko intambara yari kigeze hagati y'abatuku y'abahutu n'abanyenduga yari yagabutse FPR yateye iyo ntambara ari yagabutse kuri ibintu byo kurwanya ubutegetsi nibitinya kubivuga noneho muze kugira mugire kuri intuza kuri ubutegetsi bwa FPR abatutsi babye imyinsinzi sinakubwira ko bahiritse bwa butegetsi bw'abahutu ariko ubu none haravuka hahita havuka ndi mugo harabahungu bajya bavuga bakagira nkunda gusiramo babandi babasopecya mukagira abasajya mukagira abajp n'abadubayi ibibazo bya identite nshya zivuka zitewe no kudaca no gucuranwa ubutegetsi ntabwo aricyo cyonyine rero nibyo ndavuga twa kuvuga ngo n'ubwoko bw'abahutu n'abatutsi harimo icyo kintu kiba kiri inyuma yo kurwanira ubwo butegetsi noneho washaka kubikubira cyangwa se no kwerekana ko abandi barimo kugucura akavuka za identite ye murakoze
murakoze ndabona ibintu bazi bitangiye kuba byinshi reka dusubirire ngo Kayumba minota mikeya hanyuma duhe abandi bantu bajyana mu reka dusubize ijambo kuko ishu dushaka kubyemera ikibazo hanyuma ubundi bwo tubahite tube tubaha ijambo murakoze
murakoze Manzi murashaka kugira ngo nanjye ngire icyo mvuga ku kibazo cya Jeanne Jeanne yavuze ati igituma tutagira demokarasi mu Rwanda cyaba ari iki ikibitera ni iki ikibitera njyewe ndibwira ko ari ibyo Jeanne yari amaze kuvuga kwikubira ubutegetsi ariko cyane cyane uburyo ubutegetsi bujyaho niba ubutegetsi bugiyeho bushingiye ku mbunda mu by'ukuri bwumva buzatungwa n'imbunda kandi bukazavanwa naho kenshi n'imbunda icyo ni ikibazo tuvuge nk'ubutegetsi buvuga buti nk'ubwo mu Rwanda bwaje muri 1969 kuko ibyanjye byose nta demokarasi mu yari azi gushobora kuba mu bwami kuko mu bwami nta demokarasi yashoboka kuko bavuga ko umuntu yavukanye imbuto agategeka ubuziraherezo akazavaho igihe ahapfiriye agatsindirwa ko yaryanye aho nta demokarasi nayitekerezagaho ariko muri 1959 iriya revolution ya 1959 iyitwikira abategetsi igatwikira umwami igatwikira n'abatware maze abatutsi baruse barasanzwe ikabihorera ndibwira ko iriya revolution ijya kugira ku cyari igamije ariko ntiwansobanurira ukuntu wavuga ko ugiye gukora revolution wangira gukora revolution ushaka kubanaho ubwami ugafata noneho n'umututsi wari uhatswe nabi nk'uko nawe uhatswe ukagenuka muri nk'uko mutwikira inzu noneho ukavuga ngo ni revolution ibyo ntibishoboka aho niyo ibintu byapfiriye kuko revolution ikwiye kuyifita ari itagetinga ikagira na allies bahuriye nabo muri iyo revolution ariko iriya revolution n'abandi ba allies bayo yarabateye ibyo bintu ntibyashoboka Jeanne rero aho ndi uko ubutegetsi uko bugiyeho n'ubundi ntabwo bwaguha icyo budafite niyo ubutegetsi bwaragiye ku buryo bw'igitugu buzategekesha igitugu igihe cyose ntabwo bwatanga demokarasi kandi bwaragiye mu buryo butandukanye nayo nabaha n'urundi rugero tuvuge FPR zikarwana na FAR washaka kongera n'abari interahamwe abaturage basanzwe ikabareka ubu ngubu ntiwakavuze ngo hari ikibazo cyakabaye gihari ariko hari n'abahutu bari bashyigikiye na FPR ushobora gusanga benshi baraguye no muri iriya ntambara urugero nubwo uko bagiye no kujya guhindura naho genocide kera bahita ngo itsembabwoko n'itsembatsemba cyangwa genocide y'abanyarwanda ubu yabaye genocide y'abatutsi ibyo bintu nabyo bifite icyo bivuze kandi harimo n'abandi bayiguyemo batari n'abatutsi uburyo rero leta yagiyeho ubutegetsi bwagiyeho nibwo buryo butuma ibyo bintu uko ibyo kibitera ariko noneho uwagiyeho muri ubwo buryo agashaka kubwikubira igihe cyose kubera uburyo aba yaragiyeho icya kabiri ni igihe ubutegetsi bumara ubutegetsi tuvugemo bwo mu Rwanda umutegetsi ajyaho akavaho ari uko bamwishe cyangwa ari uko bamurasha gahunga nyamara tuvuge iyo ubutegetsi mu Rwanda tuvuge bwagiraga nka manda z'imyaka ine ubu Kagame aba yaragiye kera yagiye ibihumbi bibiri n'umunani aba yaragiye haraje abandi ariko dore ubungubu kuva muri 1994 ari muri buriya butegetsi nubu arashaka guhindura constitution cyangwa nushaka muvuge nka Uganda urenga Museveni yaraje igihugu aragikorera ariko imyaka 2027 ba Mugabe abantu barabakundaga imyaka 37 aho hari ikibazo igihe ari imyaka 7 ukayobora nabi imyaka 8 cyangwa yenda imyaka 10 ijyana akabije abaturage barihangana bakareberaho ejo bagashakisha undi utandukanye nabo naho urugero rw'ibihugu byateye imbere muzarebe George W. Bush mu by'ukuri byagiye kugera mu myaka 2005 Abanyamerika baramuhaze byararangiye bakagaragaza ngo opinion polls hari igihe zagira kuri 18% ariko ntabavuga ngo tuzakore kudeta cyangwa tuzambase baravuga ati nimwihangane 2008 azagenda kuko 2008 yaragiye banamuherekeza bamushyira mu ndege se wabonye uva hari yari yishimye agenda kuko yaranze ko abantu bamuhaze dufite rero n'ikindi kibazo ikibazo ubutegetsi bumara igihe kingana gute usanga rero ahantu henshi ubutegetsi buba buriho ejo bugakomeza bukiba bakagomeza bukagira gute abantu ntibagira na patience niyo mpamvu usanga bajya mu ntambara ariko nk'ubu ngubu tuvuge iyo FPR ijya ku butegetsi ikamaraho yenda cya gihe cy'inzibacyuho yari itegetswe ari imyaka ine amatora akaba yenda bakiba ku birye bakamara yenda imyaka itandatu cyangwa umunani bakavaho ubu ngubu biba byarahindutse ariko ikibazo ubu ngubu igihe ureba mu Rwanda ngo nawe ubutegetsi buzabaho bute mbigira ko hari n'abantu benshi ubu ngubu bavuga Kagame ka kumwihanganire 2017 azagenda ariko ndababwira kuri aho bigeze ubu ngubu azongera yitoze kandi yiba amatora azongera abe 98 gusa azabahate ikibazo rero ni ukuvuga ngo ikibitera ni ikibitera ni uko ubutegetsi buba bwaragiyeho kujyaho muri buriya buryo bwarababwiraga ubwo imbunda cyangwa ubwo kwiba nicyo kibitera kandi abantu babigezeho bagashaka kwikubira ntibaveho icya kabiri twabikoraho iki icyo twabikoraho rero ni iki turimo jane abantu bakwiye kwicara bagashakisha ubundi buryo twakwiga bwazatuma abantu bajya ku butegetsi bahuriyeho bose bakagenda bafite umushinga uko abantu bazakorana bakagenda bafite za garanti zigaragaza uko ubutegetsi buzavaho bakanagaragaza uko bazarengerana niba diki w'umututsi afite uko yumvikanye na padiri uko bazagenda igihugu bakagitegeka bikwiye kwandikwa ejo ntibizahinduke nuko arusha yari imeze ikavuga iti mwagabaga ubutegetsi muri ubu buryo ubu n'ubu iyo bikomeza reka bakuriye ndakubwiza ukuri ubu ngubu mu Rwanda yenda n'umutwa uzi ubwenge yagahagaze agatorwa kuko ubutegetsi igihe busangiye abantu babusangiye buhoro buhoro abafite ubushobozi bagenda bigaragaza ariko ikintu kuba musangiranye n'umuntu ubutegetsi ariko nyamara warimo kugusangiza mutabusangiye warimo kugusangiza icyo ni ikibazo abasangiye ubutegetsi bari muri coalition barafite igitiza cyenda naraho urugero hano muri South Africa ubu hano hayobora ANC ariko ANC iri muri coalition na ASP iyo Communist Party ikagira rero naza n'andi masindika y'abakozi nayo ari mu cyana cyangwa usanga bafite abantu ubu hano President Zuma uriho ntashobora gutsinda nubwo ari muri ANC abo ngabo batamutoye kandi kugira ngo atorwe abe perezida w'iryo shyaka abo bose bagomba kubigiramo uruhare ibyo nibyo twabuze ndakubwiza ukuri ubu ngubu mu Rwanda tuvuge bariya bagomba kumva barafatanyije FPR tuvuge PSD, PL n'abari. Iyo bazakwa bose n'abafite ubutegetsi bagusangiye. Bakitwa bakavuga ati oya. Ubundi umuntu noneho muri aya matora y'ubutaha tuzatora ntawo kwiryana. Ka perezida wa PSD. Ati kandi impamvu ni iyi niko twabyanditse Kagame wowe igihe cyawe cyararangiye n'uyu ukwiye guhagarara. Ntabwo nibwira kandi kwa mwadutumiye ndabishimira kandi nabo ngabandi bagenzi bacu bagenzi baranye baje aho ngaho kuza kujya mu bufatanye na namwe nabo ndabashimira ubwo rero mukomeze
kudushimira mutubabare mbere yo kudushimira hari umuntu umwe gusa urumva ufite ikibazo cyangwa se ufite igitekerezo ashaka kugira ngo abumvishe Rene hanyuma ubundi bwo tubareke mukomeze ibyo mwarimo nako dukomeze ibiganiro
murakoze rero mwongere mvuge kuri ibyo kuri byo Jeanne na Padre bakomojeho na nyamwasa bivuze byerekeranye na moko uburyo abanye mu Rwanda kuki byagiye haba ibyo bibazo byagiye biba mu myaka myinshi akenshi igisubizo mwagiye mutanga mabodo ni ikibazo cy'ubutegetsi ikibazo cy'ubutegetsi nicyo cyo gusanya ubutegetsi nicyo cyari ikibazo de base ariko ngiye mbishyize hasi ku kibazo cy'abaturage ntago mbona ko ari ikibazo cy'ubutegetsi kuko ikintu cyatumye umwana muri 59 umwana w'umuhutu wahaguruka akagiye bo ikibazo cy'isanyo ubutegetsi niko akenshi mwabishubije ako kintu cyatumye umwana w'umuhutu 59 agenda agatera inzu y'umutware we nakajya kwitwika cyangwa akabari inka cyangwa umwana w'umututsi muri 90 mu Rwanda wumvishije FPL iteye umwana utafite na bene babo wenda bahunze mu Bugande ariko ibyo akoraga byose akaba muri université akagenda akajya kurwana niki icyo kintu nkeka ko ntabwo abo ngabo mvuze izo kaibye ntabwo ari abantu babashaka ubutegetsi ahubwo hari ikibazo cya nakwita mu sinzi mu kinyarwanda mubore ntabwo iko akigari ako mu cyongereza ne égalité de chance no mu gifaransa égalité de chance cyangwa
na karengane
iko opportunity umuntu kuba yumva afite akarengane inzego ziriho zitamurenganura na cyane cyane nkiyo abantu inahangaha experience bakunda kugira nkangaha abirabura kuri turi minority arabirabura rimwe na rimwe wenda zicitizacu bajya kwaka nk'akazi ahantu bakamwima wenda undi yamutsina ntemere ko bakamwinyi ko bamutsa kwati nge nuko nayo ndi umwirabura akasa nkurakare gatoya aka keshi ntabwo bari ibyo akeshi nuko undi aba yamurushije niyo nshavuga iyo mvuga icyo shatumuga nuko iyo umuntu yumva services zihari cyangwa ubutegetsi buhari butamurengana butamurenganya ibyo bintu by'ubwoko bwe ntabwo biza iyo butangiye kumurenganya nibwo atangira gategereza akavuga ati kubera iki bimbayeho gutyo nuko ndi umututsi nuko ndi umunyenduga ibyo ubutegetsi buhari niyo bwaba buri bw'abatutsi gusa cyangwa buri ubwa abenshi abaturage benshi nta butegetsi bashaka ko barenganura n'uwariho wose icyo kintu cyo kurenganura nicyo kintu cyatumye umwana umwe n'umwana w'umututsi wenda uri wari mu Rwanda avuga ati ngewe hari ibintu ntabwo ntagezeho kuko ngiye kandi nkabona impamvu ntabigezeho nuko ari umututsi reka ngiye n'ingi kuvanaho ubuntu buhetse we ntabwo ashaka kuba ubutegetsi ku gitike nibo byatumye umwana wenda w'umuhutu avuga ati reka ngende nkuri ubuntu ubutegetsi kuko hari ibyo ntagezeho icyo kintu cyo kirenganura cy'umuturage abaturage ntabwo bashaka ubutegetsi bashaka kugera ku butegetsi abenshi abantu bashaka ubutegetsi baba ari abantu igihe cyose bakeya ahubwo bashaka ko hajyaho ubutegetsi bubarenganura bumva ko bureba inyungu zabo bumva ko nibajya kubatabaza bubarenganura icyo kintu cyangombwa njye mbona nkurikije inkozi analize ku rwego rw'umuturage
donc icyo navugaga ni kiyongera kuri iki cya mugenzi na Chondo Gervais ako karengane nibyo byose kuki ibyo bintu byabaye ku Rwanda rwonyine biriya bintu byatubayeho ikibazo nuko dushaka no kukirengagiza ho gatoya n'ubukene burimo ubukene burahari kugira ubutegetsi bya Chondo yavugaga nibwo buryo bwonyine bushoboka kugira ngo ugire rovoni ihamye idakuka y'ubukire y'ubukungu. Ubwo butegetsi rero ugomba kubushaka ukabugundira ukabuwa ushaka ukarenganya wa wundi. Ubwo kubera ko ibibazo iyo tuza kubigira ari ubudigitatire yabaye gutyo no muri Zaire biba byarabaye. Zaire ntago byabaye kubera ko umuntu umwe mu butegetsi akajya kwicukurira zahabu agacuruza agakira nkawo, umuntu umwe mu butegetsi akagenda akarya ibiryo byimejeje mu murima kubera ko igihugu ari kinini bafite ubukungu. Twebwe abanyarwanda turakenye, ntago dushaka kubyumva, ahubwo twadukwiye kugira kuba creative tukavuga tuti ubukungu bwacu ni butoya nibwo burimo kuduteranya tukabihinduramo ko tukabigira gute. Reka ahubwo dutekereze uburyo twakongera ubwo bukungu, turebe uburyo abantu batazaba obligé gukirira mu butegetsi gusa. Nicyo gice navugaga.
Murakoze ubwo kubera ingano cyari gishimishije. Reka mbanze shimire Bwana Kayumba watuganiriye, mureke wenda asubire mu mirimo ye, ubundi bwo abandi bari hano wenda mushatse twakomeza iminota mike gusa, ubwo mushobora gusezera ku bandi bari hano, ubwo kandi turabashimiye kuba mwatanze ikiganiro ku banyarwanda bose. Murakoze.
Murakoze bandi, nabo mfatanyije kandi nkashimira nabo bandi baje kubunganira kugira ngo ikiganiro kigende neza kandi abantu bajya batangira ibitekerezo. Ndibwira mu buryo bumwe mu byo Jeanne yabazaga, ubwo ni uburyo bumwe bwazatuma turangiza ibibazo. Ndibwira ko atari bwo bwa mbere, ariko ndibwira ko muri iki gihe ari bwo Abanyarwanda batangiye guhura n'ibyo bibazo by'amoko bakabivuga ku mugaragaro. Ubundi ahubwo yenda abantu bamwe mu Rwanda tuvuge igihe cy'ubwami njye nari ntari navuka, ariko nyuma yaho mbibwira ko abo twabonaga abatutsi babaga baje hanze abakubwiraga ati njyewe ndi hariya ndacuruza ariko ntabwo nashobora kugira ngo mbe nanjye nashobora kuritika iriya leta. Mbibwira ko n'abahutu benshi ubungubu bari mu Rwanda bakubwira ko batashobora guhitika leta iriho ubu ngubu, ariko ndibwira ko ibi ngibi bizatubera isomo kugira ngo uko tuvuga ibi ngibi ejo umuntu nitugera mu Rwanda akavuga ati ibi ntabwo ari uko mbyumva, abantu bakamenya ko ikintu cya criticism abantu bakwiye kucyemera, ikintu cya tolerance kikajya mu muco wacu, icya kabiri tukamenya ko tugomba gukora ibintu bishingiye kuri interest bidashingiye ku kintu cy'amoko. Padre rero nashaka kwiseguraho kuba navuze ngo amarangamutima ubu nyine ni cya kigali ubwo ni cya kinyarwanda gice cy'abasajya ngo wowe kinyarwanda cyiza urakizi, ubwo iryo jambo uze kuri substitute mushyire muri bikwiye. Ariko nashaka kuvuga amarangamutima yaba ari amarangamutima cyane cyane ashingiye ku bwoko, ari ikintu kidashingiye kuri interest. Niyo mpamvu nakubwiye tuge rya zimba bamubwira ngo ndebere, nkakubwira ashona mu by'ukuri n'amoko. Nashaka kugira ngo byumvikane neza, ndibumve ko ugenda ruba mu Rwanda bikaba hagati y'abatutsi n'abahutu, bumve ko n'ahandi hose bihaba. Maze rero kuganira nk'uku ni ibintu byiza cyane, abantu bavuye imihanda yose mwahuye mwaganiriye, ibyo aribyo byose abayobozi bo mu minsi iri imbere bazava muri mwebwe. Kandi ndibwira ko igihe abantu bavuga ibintu nk'ibi ngibi ejo n'ejo bundi bazabishyira mu ngiro, kandi n'ibibi mukabiganira mukabimenya ejo mwebwe bazaba ari mu buyobozi.
Okay. 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 Okay abantu babiri gusa kugira ngo turangize ikiganiro kuko igihe kirageze kugira ngo tujye kuruhuka bamwe bajye gufata ka break abantu babiri gusa ubundi bwo dusoza ikiganiro.
As usual, I'll speak in English because I'll speak in English because we have someone who is missing out.
Okay.
Yeah, we have someone who is missing out, and we had promised people it will be Kinyarwanda, English, and French. Yeah. So anyway, I speak on behalf of UEPA. We organizers, we can't contribute, although some of the things we know them, but. If you are going to be an organizer, it's like a judge. You have to follow the law. This discussion is very interesting. It really shows how complex the issues are. If you remember, we say it is our suggestions for dealing with the complex issues, the uncertainties, and clearly these are very complex. Some are questioning why. And you find even the people you expect answers from are also not sure what should we do. So, but clearly it helps when people engage, when people discuss, they converse, and you get sort of a concerted outcome. It's like an orchestra. You know, an orchestra. There is someone playing a violin, another one is beating drums, another one is beating funny things, someone is singing, and out you bring a performance that is very good. So what UEPA intends to achieve from this is people coming out, sharing all these things. And maybe at the end, when we go back home, we reflect on what... Yeah, we hope people will go back, reflect on what we have discussed, and try to cross those boundaries. You remember the say I talked about Nelson Mandela, cross the other island, see what was their point, why are they basing like that, and hopefully that will help. What? So it is a complex issue, but with the will and the resolve, I'm sure I can reach. Step by step, we can reach a resolution. Thank you very much.
Nizeye ko ejo wenda tuzakigaruka mu bundi buryo mu bindi biganiro bizaza ariko no kugira ngo amateka aragoye kuyumvikanaho ariko nayo ni ngombwa ko tujya tuyaganiraho nuko hari mu historia twigeze kuganira tujya impaka rwose kuri byo muri 59 cyakora mfata utuntu tubiri nashaka kuvuga atari ukuvuga ngo byanze bikunze abantu babifate baricyo ariko iyo bavuga ngo abantu barahagurutse tubije batwika amazu cyangwa batwika makawa werambwiye ati mu bivuga gutyo gusa ariko mukibagirwa ikintu tabo abantu bari kurwanya ubutegetsi mwibuke ko ibyo bintu byari le symbole du pouvoir none ndamubaza nti byari le symbole du pouvoir bite ati wibuke ko ayo mazu abo bayatwikaga nibo bari banayubatse ibyo bipimo by'ikawa ni nabo babikoreraga niko system yari imeze ati nizo nka nibo bazitagaho mu by'ukuri ntabwo ari ukugira ngo abantu bajustifiye ibintu by'ubugome cyangwa byo gutwara ibintu by'abandi ariko nkako ngako twebwe b'iki gihe tutari nicyo dushobora kutabyumva dutyo nkuko ubushatse gutera ubutegetsi wagira ibintu desembore zimwe na zimwe wataka icyo gihe nizo zari desembore by'ipouvoir. Icya kabiri, umwami n'abatware bahunga ntabwo hagiye abatutsi gusa, hagiye bazari abari bariho, hagiye abahutu benshi babo bajyanye nabo, kimwe n'uko ari abatutsi basigaye mu Rwanda mu by'ukuri. Ariko byaje kumvikana gute, icyo kintu cyo tugomba kugitekereza, byaje kumvikana gute ko abatutsi barwanya demokarasi cyangwa se batayishaka ya one man one vote, byaje kugaragazwa biriya bintu nabyo tugomba kubizirikanaho, iriya violence ya biriya bitero byo gushaka kuroporona ubutegetsi ko yatumye icyo gihe hari ababona ko urumva intambara iteye mwabonye no 94 tudusitse no gushaka ibyitso abantu bakarenganira kakahava
ni bande bari hari byitso nabyo bibaho buryo nta utera bitana ariko icyo gihe byateye umutekano ukomeye ku buryo byaje no gukura gukora ku yandi mashyaka yarasanzwe mu gihugu naweza kuvaho nyine biba dictature binamo ariko bira bitero nabyo iri noneho ngiye simvuga gusa ngo ni bitero by'inyenzi ni iriya violence kuba obligé doro kurira la violence kugira ngo nawe ubashe kugana mu kibuga ugaruka mu kibuga cya politiki ndabona ari byo bigiye koka mu Rwanda nyine ni tutitara ngo tubone igisubizo uko ndongo byarabaye icyo gihe byabaye muri 90 nguko Kayumba arabivuze yavuze principe ikomeye naye nayanditse ubundi niyo mba natangire uko ubutegetsi bugiyeho niko bugumaho ni nako buvaho byanze bikunze aha rero hakaba ariho tugomba gutekereza ni buriya ni bugumaho buriya buzakurwaho nabwo n'imbunda buzakurwaho n'indi ntambara no kuvuga abanyarwanda bazongera gupfa no kuvuga tujikinzira amahoro niyo mpamvu naje mu kiganiro mwateguye nka sociative yikinzira amahoro ariko kuganira nibyo kuganira nibyiza nyabune dukomeze tubivuge dukomeze duharanire kuganira yenda abantu bazagira icyo bageraho buriya gutegetse ubwo bagiye kumena amaraso cyangwa se nabwo uhinduke nta wamenya ariko nabo nabantu kandi n'abanyarwanda hari igihe muri abavugira nk'agatengesha hari acha
murakoze mu izina rya bagenzi banje izina rya EPA nkuko twatangiye tubabwira ibiganiro no kugira ngo dushakire hamwe inzira y'amahoro ahari ibazo babivuge ahari ibintu byiza bishimangirwe ibyagezweho byiza bibereye abanyarwanda tubikomeze ahubwo tubishakire n'ubwo twabitera inkunga ariko nanone ahari ibibazo nabyo tubiganireho atari kubivuga gusa ahubwo dushaka no gushakira ibisubizo bihamye ari umuganda twaje tuvuga twaha abanyarwanda bari mu gihugu imbere ibiganiro bizakomeza ejo turashimira amaradiyo yabashije kudutamburitsa ibiganiro radio itahuka turashimira ijwi rya Rwanda turashimira kandi n'abandi bose barimo kutwumva aho bari hose ubwo afite ibibazo mwakomeza mwatwandikira kuri email zacu cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Twitter ubundi bwo tuzakomeza ibiganiro ejo murakoze mugire mugwa mwiza
Radita huka ijwi ry'Abanyarwanda ivugira hano Brighton mu Bwongereza nkuko mubyumva rero ibiganiro by'uyu munsi bikaba bihagarikiye ngaha habaye byinshi cyane muri discussion cyangwa nakwita ko ku exchange y'ibitekerezo hagati y'abantu bari hano General Kayumba Nyamwasa yavuze ibintu byinshi cyane by'ubutegetsi avuga uburyo ingoma zijyaho avuga n'impamvu abategetsi batava ku butegetsi Chondo yagiye mwunganira anyuzamo nawe avuga uburyo z'ubutegetsi bukora Padri Nahimana yagarutse muri cyo yavuze ati turabitekereza mu shyaka ryacu agaragaza nawe inzira byacamo abanyarwanda batandukanye harimo Rene Mugenzi ndetse na Itimake Ntamushobora bagi batanga ibitekerezo byabo bitandukanye bagaragaza inkiti bafite ituma abategetsi batava ku yubuzi baba bafite ahubwo bakomeza kubugundira iyi nama rero uyu munsi ku munsi wa mbere ndabona yagize umusaruro mwiza ibitekerezo byari byinshi ahubwo ku buryo dusoje bamwe batifuza ko yahagarara kuri mugoroba ariko bitewe na gahunda kwiteganyije hari ibindi bikorwa bikurikireho aho turi buganire n'abanyarwanda batandukanye baduha icyo nakwita umusaruro w'umunsi wa mbere bakuyemo n'uwuhe si impamvu bajangaha amatsiko batahanye kugira ngo ije ku munsi wa kabiri bazagaruke nanone bafite ibindi bitekerezo bitandukanye turakira ibitekerezo byanyu rero abanyarwanda abanyarwandakazi bituruka ku mbuga zacu za internet radita@gmail.com turakira ibitekerezo bitandukanye biza kuri Twitter yacu RNCUSA namwe mwese mushaka kutwandikira munyuze kuri nuza ku rubuga rwacu rwa Facebook ijwi ry'Abanyarwanda mukabaza abatumire bacu kuryo ejo mu gitondo mu masamo ibwo tuzaba dutangiye umunsi wa kabiri w'ibi biganiro twahera kuri ibyo bibazo byanyu tubisoma maze tukabaha umwanya w'uko muhabwa ijambo baditwavuka n'ijwi ry'Abanyarwanda niyo mpamvu tubashishikaza kugira ngo mugire uruhare muganire n'aba batumire bacu ejo ni umunsi ukomeye cyane kuko abanyapolitiki bazagerageza gutanga ingamba zabo mu gukemura ibibazo ndetse banabanza kwidentifiye ibyo bibazo by'abanyarwanda ni umunsi muremure rero nkeka ko bimwe mu bibazo mwifuza kumva bizavugirwa ahangaha muri inama ya UEPA kandi nzi ko umunsi w'ejo ari nabwo inama izarangira tuzashyiraho icyo nakwita nk'igishushanyo mbonera twifuza ko mu mwaka utaha byazagenda
aba mbashimiye mbabwira nti mugira umunsi mwiza abandi mugira ijoro ryiza ya Serge Ndayizeye mu mujyi wa Brighton mu Bwongereza.